Inkosi kubusise mfowethu, salibona ekuseni bangane, kushisa ngempela ukuba sethabenekele kulokhu kuza, kodwa kuhle kakhulu kuba lapha. Sijabule kakhulu ukuthi singakwazi ukungena namhlanje ukwenzela le nkonzo futhi kunikeziwe ukuthi bengizoba nokufundisisa manje ngalokhu amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel. Lokho kubophela kuwo wonke umlayezo ngaphambi kokuba ngihambe nezimpawu eziyisikhombisa, okungukuthi izimpawu eziyisikhombisa, izinhlupho eziyisikhombisa, amacilongo ayisikhombisa, omaya abathathu, owesifazane elangeni, ukuphonswa kukadevele obomvu, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ezibekwe uphawu, konke kwenzeka phakathi kwalesi sikhathi, futhi ngicabanga ukuthi ngizodingeka ukuthi ngifake lokhu kuqala. Manje kuyashisa, asiyihlosile ukuhlala isikhathi eside kakhulu njengoba singakwazi nje. Futhi lena inkathi yonyaka ngokwejelekile inkathi yokudembesela ukuthi kulapho abantu bengayi esontweni kaningi. Futhi kakhulukazi futhi bonke unamakamelo anezishayisa moya nokunye nokunye lapho kuthokomele khona, sifisa singathi besinakho lokho kodwa ngalesi sikhathi asinakho. Abaningi bokhokho bethu babehlala phandle langeni elishisayo, lapho ngicabanga ngokucelisa kubantu ngokungabi nalo egumbeli nesishayisa moya. Imicabango yami njalo shishumbela imuvi Afrika lapho babelele lapho kulezo ziphepho, nalabo besifazane nezinwele zabo zilengele ebusweni babo, balale lapho kokubili imini nobusuku, bangayishiyi neze indawana lapho belele khona, bengadli bephuze nalutho, bahlale khona lapho nje ukuba babambe izwi noma amabili isikhathi nesikhathi lenkosi. Ngingacabanga ngeMexico lapho kushisa kakhulu ukuthi qiniso ngahlale kameleni elinesishayisa moya futhi ngazama ukuziphephetha mina uqobo ngokushisa kakhulu. Futhi ngibona labo bantu befika lapho ngelesishiyaga lolunye ngqo ekuseni kuleyo nkundla enkulu, futhi kungekho zihlalo ukuba bahlale phansi. Abantu abagulayo abagula ngempela befa begula umdlavuza, ithumba, nomama abagulayo ezincane ezingane ezifayo nakho konke bame khona lapho kulelo langa elishisa okubilayo kungekho thunzi indawo. Futhi beyamane nje kusukela ngelesishiyagalolunye ngqo ekuseni kuze kube ngelesishiyagalolunye ngalobo busuku ukuba nje bezwe imizuzu engamashumi amathathu ngomumushi futhi babone imisebenzi yenkosi. Bahlale lapho futhi balinde bembethe ezinkulu izingubo ezishisayo bazimbatha ebusika nasehlobo, yilokho kuphela abanakho. Bese ke ngicabanga ngokulala laphaya kuleyo meno ukuthi babebangenisa kanjani labo bantu abagulayo ababengakwazi ngisho nokunyakaza. NaseNdiya ngenkathi benqwabela oyedwa phansi bese belalisa omunye phezu kwalowo, omunye phezu kwalowo kanjalo, benoxoko nezifo lapho ababe bahudula khona naphandle ezizalatini futhi babalalise kulelo elishisayo elibilayo. Amalanga asemazweni ashisa kakhulu eziphephweni nombani ubaneka nezinto ezinjalo, babelala khona lapho kulelo langa neziphepho nakho konke, futhi banganyakazi neze noma bakhononde nje, futhi bazame ukubamba izwi likaNkulunkulu isikhathi nesikhathi into edize yomphefumulo wabo. Kodwa-ke kungani sifanele sixolise kulokhu kuza kunophahla phezu kwekhanda lethu namafeni ehamba na? Sifanele sibe namahloni uma sikhononda ngakho. Ngakho ngiyakhumbula esikhathini esingezinto esedlule esiqhingili esinye seziqhingi phandle South Seas, ngangine nkonzo lapho ngalobo busuku futhi kukhuphuka isiphepho. Angikazi ngisibone isiphepho sinjalo, kungukubaneka ukukodwa nje kombani emva komunye ukhanyisa izwe nokuthi imimoya ivunguza kanjani kuze kuba izihlahla zalala emhlabathini. Ngathi awuba nami ngifanele ngikhumule isudi yami ngoba akuzi kuba khona muntu ezansi lapho. Emizuzwane nembala emoto encane yahlehlela emnyango nothize wangongoza emnyango eselungele ukuhamba. Futhi ngathi kumfana wayekwazi ukukhuluma isingezi, ngathi ukhona osezansi lapho na? Wathi ngeke ufinyelele ngisho kubantu abayibanga eliphakathi kwezindlu zasedolobheni lendawo epaki yebhola enkulu. Ngaze ngithi usho ukuthi abantu baphandle lapho kanjalo, ngathi sonke lesi siphepho na? Bathi bafuna ukuzwa nguNkulunkulu. Futhi ngakho ngehlela lapho, futhi kwakukhona amaninikazi, amantombazane asemancane, amagungu namatshitshi, bengansithitheki futhi bahleke, futhi baqhumisa ushingamo, futhi bakhulume ngesoka labo lonke izwi, bavele nje balale kulo, futhi banganyakazi neze, bahlale nje futhi balalele. Ngenze ukubizela ialtare, ngenze nje ukubizela ialtare, nezinkulungwane zasukuma, nezinyembezi zichiphika zivele emehlweni abo kanjalo, nezele zabo ziphakamele kuNkulunkulu. befuna umusa ngomphefumulo wabo amantombazane asemancane nabafana ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili leminyaka ubudala manje sekuthi akube lukhulu kuthola abafu abadala kuba ngisho balalele nabo kukhombisa ukuthi akukho esingakhononda ngakho makabonge uNkulunkulu yebo mnumzane singathanda kuba nakho konke kube yisimo teni njengayo yonke imelika kodwa sinakho ngaleyo ndlela ngakho sizovele nje sikwenze ngalokho esinakho manje ngilele ncane ngiqaphelile ngingathanda kuyenza lapha ejabenekele futhi bangako namabhayibheli na phakamisa sala sakho kuhle asiphenge emahubweni amashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye ngaphambi kokuba sibe nomkhuleko sasivamise ukukwenza lokhu 14 eminyakeni yedlula angazi noma ngabe senilifundile vele ihubo kulokhu kuza na qabo ngiyathanda nje ukuba ibandla lifunde elinye lehubo kulokhu kuza ngithathi ngihleze kabelene lami kulokhu tadesha ngizindla ngalomlayezo nezwe ngicabangile uyazi bekungaba kuhle futhi ukuba nabo bonke bafunde ihubo ngikuthanda kahle kakhulu isizathu sokuba ngibe late kancane bangesha locingo lusuka kude luvele shayini ngakho yingaleso sizathu ngibe late futhi manje sisaphenya kuleli humo nginezinye izimemezelo kufanele zenziwe engisanda kusinikwa lelo amahubo amashumi ayisishiyagalolunye lesishiyagalolunye kusukela emva kwalesi sikhathi zonke izimemezelo ezimayelana nemihlangano lapho ethabenakele nasemikhankasweni zizophuma ihhovisi e-Jeffersonville noma ubani ofisa ukwazi ngemihlangano ufanele abhalise noma banikeze igama labo nekheli futhi balibeke epulpiti ekuvalweni kwenkonzo kulobu busuku inotisi izothunyelwa kuwe kusenesikhathi ukuba wenze amalungiselelo okwethamela imihlangano okungukuthi uma noma yimuphi umuntu esikhathini esizayo ofuna ukwazi nje ukuthi sizoba nayo kuphi imihlangano sinenqubo esiyihlelile ehhovisi laphaya manje ongavele nje ubeke igama lakho nekheli lapha futhi sizokuthumela ikhadi ngaphambi kwesikhathi ukuze wazi ukuthi imihlangano iqhubekaphi futhi mhlasimbe nezifundo nanoma yikuphi okunye okukhona uma ungathola ithuba yabo uma ungenayo indawo ethile yangokomthetho okuvela kuyo omunye usho lokho nomunye asho lokho awukutholi yabo ngakho makuthi nje gcwalise igama lakho nekheli bese ukubeka phezulu lapha lophili pholi uzolicosha bese elinikezela manje kwabuzwa futhi uma kuzoba khona okunye futhi futhi Branham uzoba nazo ezinye izinkonzo zokuphulukisa ethabenakele nokubona okufihlakeleyo na qhabo qhabo ukubona okufihlakeleyo kuzonikezelwa ngelinye ibhodi lethu sinomfowethu nevili lapha manje onesiphiwo sokuprofetha uprofetha phezu kwabagulayo futhi abazise izinto abadinga ukuzazi futhi sinomfowethu ogama lingu-Higginbotham wayengumphatheli wasebenza ngokwethembeka ebhodini ngimboni kulokhu kusa kodwa ngokuvamisile unesiphiwo sokukhuluma ngezilimi nenenekazi elincane lithiwa wagenbright udade omncane othandekayo unesiphiwo sokuhunyushwa kwezilimi
are proving out to be of God.
Nalemlayezo ifakazisa ukuthi ingeka uNkulunkulu ngoba empeleni iyayiphumile enqubweni ibekwe ngokohlelo nje. Futhi masinya lapho lezi ziphiwo seziqala ukuqongeleleka sizozama ukuthola ukuba sikuhlele kahle kubuye kungene ebandleni indlela yokukwenza futhi ngizobabona masinya impela futhi ukuze imihlangano izoqhutshwa ngokuphelele nje ngokwenqubo yenkosi njengoba singayithola ngokuphelele kodwa laba bantu abathandekayo usho kanjalo umakhelwane wami unkosikazi Wood onemicrofoni exhunywe lapha netepu emuva lapho ukuqopha umhlangano ngenhloso nje yokuthola leyo milayezo bese eyibhala phansi futhi abone ukuthi kahle noma cha niyabo uyihlela kanjalo-ke ngazi unkosikazi Wood engowesifazane oqotho futhi ungitshela izinto eziningi okushiwo kuyafezeka manje ngakho siyabonga ngalokho kuyangiphumuza impela lokho ekhaya lapho ngingena ekhaya khona-ke lokho kwehlukanisa ngasohlangothini lokuprofetha nje kuvele kunginikize futhi ngakho-ke uNkulunkulu ungithumele ukuthize okuzongiphumuza kulokho ngeziprofetho nokukhuluma ngezilimi nokuhunyushwa okuyi iziprofetho okungukuthi iziprofetho okukhuluma ngezilimi kukhona abantu ababili abahlukene abaprofethayo omunye ekhuluma omunye eqonda ngo okushiwo ngomunye ngezilimi ezingaziwayo kuyiziprofetho impela futhi manje sinakho lokho nsuku zonke wonke umhlangano lapho sinemigca yethu emikhuleko emhlanganweni manje kuba khona othizeke obuzayo ngabe ngesiphiwo yebo ngisenazo kodwa leyo ndlela indlela kuphela engisisebenzisa ngayo kungezintshophiswano zangasese enginakho futhi kubathola ngikhola ukuthi banakho ebhodini lemibiko emuva lapho ukuthola imvume bese uhlele isikhathi sakho ngokohlelo ngobhili pol umfana wami okwalapha noma emihlanganweni emva kwalo phandle emasimini nomaphi kufanele ube nekhadi elincane ubhili pol azokunika lona uma kukhona ukuthi ezempilweni awungeke ukuqonde futhi ungazi ukuthi ungaphuma kanjani kukho futhi ufunisisa ukuhlakanipha kwenkosi khona makuthi bone ubhili pol indodana yami engunobhala futhi uzokunika ikhadi elincane bese ekuhlelela usuku ngesikhathi bese kuthi-ke lapho sinalezo zincotiswano khona-ke lokho kuyoba ngalesi sikhathi lapho siyongena ndawonye wena nje nami futhi uma kungabesifazane abafikayo uzongena nami nomkami bese-ke wena sizothola futhi sifunisise inkosi futhi siyibuze ukuthi ufanele wenze njani manje okunye izindaba ezincane nokunye lokunye kanjalo kunikwa umfowethu Neville nomfowethu Higginbotham nodadewethu Hagenbright nabanye okhuluma ngezilimi futhi bahumushe okulapha ebandleni ngakho-ke sifana nohambo ngikhole ukuthi kwakungujetro owathi kumose ngelinye ilanga uyabo asithathe amanye amalunga nomoya kankulunkulu wasuswa kumose futhi wabekwa kwabangabashumi ayisikhombisa bamalunga futhi baprofetha kodwa nje okukhulu nezinto ezilukhulu ziya kumose yedwa manje asisuye umose kanjalo laba abasiwo amalungu kodwa sisalokhu sikhonza ujehova unkulunkulu nensika yomlilo efanayo isiholela ezweni lesethembiso ngakho khona-ke yebo kuzoba khona omunye kube yimihlangano futhi uzoba ukuhumu ukubona okufihlakeleyo kuzofika lokho kuzonginika ithuba ngaleso sikhathi ukuba ngibe semkhulekweni nasekufundisiseni izinsuku engazi ngazo ukuthi lezi zintixiswane zizofika ngazo futhi ngizilungele manje khumbulani ubilly paul branham unobhala wethu wasensimini uzokuse umbiko usebhodini emuva lapho ngakubaphatheli nginenothi lapha ukumemezela lokho nokutshela abantu ukuthi bangakufunda ebhodini lemibiko bephuma manje kulokhu kuza sinesifundo esikhulu futhi kulobu busuku sizozama ukusiqhuba futhi uma inkosi ithanda ngesonto elizayo esinye kuso bengingazi ukuthi besiya ngokujula kangakanani ngaze ngasifundisisa futhi siselokhu siyimfihlakalo kimi namanje futhi ngakho nje ngethembele enkosini manje ninaye ninamabhayibheli ena ziphenye emahubweni amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye futhi ngizofunda ivesi lokuqala ibandla lifunde ivesi lesibili bese kuthi-ke sonke sizofunda ivesi lokugcina siyaqhubeka mina elokuqala ibandla elesibili mina elesithathu ibandla lesine kuze kuyofika ivesini lokugcina bese kuthi-ke sonke silifunde kanye kanye singasukuma sisafunda izwi likaNkulunkulu oyinkosi yabuza mabathuthumele abantu uhlezi phezu kwamakherubi mawuza amazame omhlaba oyinkosi mkhulu esiyoni uphakeme phezu kwabantu bonke mababonge igama lakho elikhulu nelesabekayo lingcwele lona amandla enkosi athanda ukulungisa umisile ubuqotho ukwahlulela nokulunga ukwenzile kwajakobe mphakamiseni oyinkosi unkulunkulu wethu nikhuleke ngasesenabelweni sezinyawo zakhe kungcwele yena omose no-aroni babephakathi kwabapristi bakhe usamueli wayephakathi kwabo ababiza igama lakhe babiza oyinkosi yena waphendula He spake unto them in the cloudy pillar. Wakhuluma kubo esethikeni yefu bagcina ubufakazi bakhe nezimiso abanika zona. wena ubaphendulile wonkosi uNkulunkulu wethu waba kubo uNkulunkulu othethelelayo nophindiselayo ngezenzo zabo Ngiphakamiseni oyinkosi uNkulunkulu wethu ngikhuleke entabeni yakhe engcwele ngokuba ungcwele oyinkosi uNkulunkulu wethu Asikhothamise amakhanda ethu
Truly, Lord, these words are written and penned.
Qiniso Nkosi, la mazwi alotshiwe futhi alotshwa ngosiba yinceku yakho uDavide ehubweni kuwe. Wena uhlala phakathi kwamakherubi, wena ungcwele nentaba yakho ingcwele.
Let us draw nigh with our hearts sprinkled.
Masisondele ngezinhliziyo zethu ezifafazwe ngegazi lenkosi Jesu. Ngone mbeza umhlophe nangokukholwa nesiqiniseko ukuthi sizebukhoneni bukaNkulunkulu wethu. Babuthi zonke lezi zithameli kulokhu kuza zihloniphe ngokuzijoba, vula izindlebe zethu zokuqonda, khuluma ngathi ngokuhlakanipha ukuze sazi ukuthi sifanele siziphathe kanjani kulezi zinsuku nasebukhoneni bakho.
To reveal to us these secret things.
Sizicela wena uNkulunkulu wethu ukuba usembulele lezi zinto eziyimfihlo ebifihlwe yonke leminyaka njengoba sisondela kwelinye laqotho kakhulu amazwi anesizotha.
Thou didst speak of it when you were here on earth. And said he
Wena wakhuluma ngakho ngenkathi lapha emhlabeni futhi wathi ofundayo makaqonde Ngakho siza kuwe ngomkhulu umusa Nkosi futhi sifunise sa ukuhlakanipha kwakho singazi nje ukuthi sizothini Sibeke ngokuhlelo lapha imibhalo embalwa futhi ngesizotha nangakho konke sithembele kuwe ukuba sithole impendulo kungabi ngenye inhloso kodwa ukuba sikwazi ukwazi ihora esiphila kulo ukuze silungiselelwe izinto ezinkulu ezisihlalele ngaphambili ungesiphe khona Nkosi na egameni lakho wasifundisa sonke ukuthi sifanele sikhuleke kanje Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele izono zethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Salani phansi manje uma noma yibaphi abesilisa ufuna ukukhumula amabhantshi abo zizweni nemukelekile nje nalabo bamile nxa zonke emaceleni odonga uma izinyawo zenu ziba buhlungu ngani zizweni nikhululekile nje ukuba niphume futhi manje ngiyacabanga uma abantwana efuna ukuya emakamelweni abo kumbe sebevele sebekhishiwe na
The pastor says that
Melusi uthi sixoko sigcwalise amagumbi ngakho ngeke sabanesele sikwale wabancinyane futhi siyojabula uma nina bafa bancane manje nizobambisana nathi njengoba kulokhu kusasine siqala umkhulu umlezo omkhulu kakhulu engineqiniso ukuthi uzosho okukhulu kuyihle nonyoko Nabathandekayo benu olapha ngisho nakini bancinyane ngakho sisendela kuwo ngenhlonipho yokuzijoba impela uma inkosi ithanda kulokhu kusa sithatha indaba yamasonto angamashumi esikhombisa kadaniyeli futhi kulokhu kuza sikhuluma ngodaniyeli esekuthunjweni nogabriyeli endiza ingena ukuzomyala ngesikhathi esizayo udaniyeli wayesemkhulekweni ugabriyeli ingelosi uyangena ukuzomyala kulobu busuku ngifuna ukukhuluma ngenhloso ekasithupha yokuhambela kwakhe izindaba ezisithupha ezehlukene ezizongeniswa kulobu busuku lokho ugabriyeli aphuma kukho
the Lord willing,
ngesonto elizayo inkosi ithanda ngifuna kubeka isizathu nesikhathi seminyaka yebandla esikhombisa nokuthi ingasikhathi sini nokuthi simiphi namhlanje lokho kungesonto elizayo kuseni inkosi ithanda.
Now, the reason for this.
Manje isizathu salokhu ngehlise amanothi amancane athize avela emilayezweni yami yembalo yokugcina futhi kulokhu kusa ngifuna ukukwelakanyisa ngoba lokhu kusethephini kazibuthe ezoya emhlabeni ijikelele izizwe eziningi futhi ngaso sonke isikhathi isizathu sokuba ngibuye ngikwelakanyise kungukuthi mhlasimbe othile uyozwa itheyiphu kungokokuqala kubo futhi angekwazi ukuqonda ukuthi ngangiqonde ukuthini ngenkathi ngibhekisela emuva kokunye okuthize. Sesibe nezinyanga manje ekufundisiseni incwadi yesambulo, isambulo sikaJesu Kristu sesedlule eminyakeni yebandla, izahluko ezintathu zokuqala zesambulo kwakuyiminyaka yebandla. UJohane wayesehlutshwa-ke esahlukweni sesine nesesihlanu futhi waboniswa izinto eyayizoba khona kamuva manje esahlukweni sesithupha wehlela emhlabeni futhi ukubona izinto ezenzekayo ezizosukela esahlukweni sesithupha ivesi lokuqala kuze kube yisahluko seshumi nesishiyagalolunye nevesi labashumi amabili nanye. Phakathi lapha kungena izimpawu izinhlupho omaye izikhonyane owesifazane elangeni nokuponswa kukadrago obomvu ukubekwa uphawu kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane nazo zonke lezi zinto. Leli kube yiviki lokufundisisa okukhulu kakhulu izolo usuku lonke bekulukhuni ukunyakaza ekamelweni ngizama ukufundisisa futhi kuyinto esikhathini sokugcina abaningi babantu abadala lapha engabafundisa ngabe lekathi angawaphakathi lapha amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanieli kodwa angizamanga kukuhlasela ukukuchaza kodwa ngalesi sikhathi ngomusa kaNkulunkulu ngizethwese mina ukuzama ukucela umusa phambi kukaNkulunkulu ukuze ngikwethule kubantu.
And in here I'm finding things that I
futhi phakathi lapha ngithola izinto engingazi nokukodwa ngakho futhi khona-ke bengifunde incwadi kadokotela Larkin, incwadi kadokotela Smith, abanothi kadokotela Schofield, izincwadi ezihlaziyayo ezehlukene ezivela kubantu ndawo zonke kepha nokho ngeke ngazihlanganisa ndawonye zabo ukukwenza kuphume kahle niyabo. Ngakho leli viki ngihlale bengihambela indlu yomtapo wolwazi eKentucky ngomunye okwazi kwezinkanyezi kwakudala kwamakhalenda nezikhathi futhi ngicoshe izindlini zomtapo wolwazi nokunye nokunye zonke izincwadi zakudala ngingazithola nakulokho kuncane ngingakwenza futhi nginethemba lami ngesizotha kuJesu Kristu ukuba angembulele khona ngoba ngifuni ukuthi ngazi lokho futhi ngazi lokho yena uyayazi inhliziyo yami ungilalele kodwa ngiyakufuna ukuze ngikhanyisele abantu bakhe ngakho-ke ngikhona ukuthi uzonginika khona angikakwazi namanje kodwa ngiyethemba yena ngokwesonto elizayo ngoba leyo kuzoba yingxenye enkulu kakhulu isonto elizayo ukwazi nokubeka lawo masonto angamashumi ayisikhombisa yilelo nalelo linendawo ehlukile futhi lapho wenza uzogijima udlule kuwo wonke awaphumi kahle awarejisteki kahle angeke futhi ngakho-ke ngingahle ngingakwazi ukukubeka kahle kodwa ngizokwethemba inkosi ngakho futhi ngiyakhumbula ngosolomoni ngesike sikhathi ekhuleka futhi ecela inkosi uNkulunkulu ukuthi ngamupha yini ukuhlakanipha kungabi ngokwakhe kungabi sikho ukwandiswa kwezinsuku kungabi sikho kuphile isikhathi eside kungabi siyo ingcebo kodwa ukuze abe nokuhlakanipha akwazi ukuthi angabehlulela kanjani abantu bakaNkulunkulu noNkulunkulu wawuhlonipha lowo mkhuleko futhi wamupha usolomoni lokho kuhlakanipha ngoba kwakungokwabantu bakhe. Futhi ngakho ngicela uNkulunkulu ukuba angazise ukuthi achaza ukuthini lamasonto angamashumi ayisikhombisa ngoba ngiyazi ukuthi ikhalenda iqonde ngqo yonyaka esiphila kuwo. Futhi ngakho-ke ngifuna ukukwazi kungabi ngokwami kusobala ngifuna ukukwazi angikusho ngaleyo ndlela kungabi ngokwami ngoba ngikufunela mina. Ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi siphila kuphi nokuthi sikhathi sini esiphila kuzo. Futhi khona-ke ngiyazi ukuthi lokho kwanikezwa nabehlukene ukuzamile ukukuveza futhi babenakho emuva le omunye umfo bengifunda wakuphelelisa konke ku-1919 okwamasonto angamashumi ayisikhombisa. Awu lokho kwakungenjalo. Ngakho emva kwamasonto angamashumi ayisikhombisa sekuphele konke. Ngakho thina asifuna ukwazi iqiniso futhi ngicela uNkulunkulu ukuba anginike iqiniso. Manje ukuze ngesekele lokhu ngibuyele emuva ngifuna ukubuyekeza kancinyana ngemuva. Ngakho-ke amanye amanothi engiwabhalebhale phansi esaba nawo esahlukweni sesihlanu esesine nesesihlanu ukuze abantu baqonde kuqala ngaphambi kokuba senze lokhu ngifuna ukukwelakanyisa ukuze nithole kusukela kwelesine. Manje kumbulani isahluko sesithathu kwakungunyaka webandla laseLaodikeya nebandla layiswa phezulu kupheleni kweLaodikeya. Manje ngangizama ukuchaza ukuthi ezenke umngami ngakho nganginobheki entiphekazi yami nazo zonke izinhlobo ezehlukene zezithazamazwi nezinto esasinokuzithola. Aziyinikeza impendulo ngathola isithazamazwi sebhayibheli ngathola isithazamazwi esidala sesigreki ngathola i-Webster's neziningi esinye izithazamazwi zesimanje akukho nasinye sazo esasikwazi ngisho ukuthola sinikeze amagama noma impendulo noma ngayiphi indlela. Umngami wathi ulindele kanjani kuba abantu bakithi abangabantu abampofu nabaningi babo bengafundile njengoba sinjalo ukuba baqonde into enjalo na? Ngathi uNkulunkulu uzoyinikeza impendulo. Kunendaba ukuthi kwenziwe kwaba lukhulu kanjani, uNkulunkulu angakuhlaziya futhi akwenze kube lula ngokuba siyingxenye yalabo bantu abalangazelele bekulekela lolo suku nalelo hora. Namehlo ethu abheke ngasezulwini futhi sibheke ukufika kwakhe futhi nje nginiqiniso ukuthi uzosikhombisa. Manje ngeke kusitshele usuku noma ihora ngoba akukho muntu oyokwazi lokho kodwa ngempela kuzositshela usuku lwesonto esiphila kulo uma nje singalithola. Manje esahlukweni sesine uJohane wahlwitshwa masinya emva kwebandla. UJohane enyuka wabona umnyaka webandla uphelele. Yilapho engithanda ukuma khona umzuzwana nje ukusho ukuthi abantu abaningi ababheke into enkulu kakhulu enamandla ukuba yenzeke onyakeni wabezizwe ngempela basephutheni. Unyaka webandla nakho konke lokho okuya kwenzeka ekubuseni kwabezizwe kuqoshwe esambulelini sokuqala kuya esambulelini sesithathu kubandakanya nazo. Kodwa-ke ibandla lahlwitshwa futhi lasiwa phezulu nokusele kwalokhu kuya esehlukweni seshumi nesishiyagalolunye. Yilokho kwenzeka esizweni samaJuda emva kokuba ibandla selinyukile futhi sekuyisikhathi sokuhlupheka okukhulu. Akukho okuzokwenzeka phakathi kwabezizwe kuphela ukubulala nokunye nokunye njengoba sizongena kulokho futhi sibone. Kodwa ibandla qobo lwalo selihambile kweleshumi nantathu evesini lokugcina lesahloko sesithathu sezambulo lapho unyaka webandla laseLaodikeya usuphela owawungowokugcina. Futhi sathatha unyaka webandla ngamunye isikhathi ngasinye into ngayinye eyenzeka inkanyezi ngayinye isithunywa ngasinye imvelo yazo ezikwenzile futhi sakwehlisela ngomlando kwaze kwaba yiso impele sokugcina. Kudwetshwe khona lapho esithombeni ohlangothini lobonda futhi kwathi sesivedile umoya ongcwele wangena futhi wenza indingilizi yento efanayo obondeni futhi wakwembula ngaye uqobo khona lapha kithi sonke. Manje kwenzeni lokhu ngiyethemba ekupheleni kwalokhu uzoza nento enkulu kakhulu bese esikhombisa futhi ukuthi sisesikhathini sokuphela. Bangaki kini abeze ka Kennedy inkulumo ka Mongameli Kennedy ziphawulo nokunye nokunye na bangaki abasizwe lesi sibikezelo ukuthi ngo January zizinye ibikezelo ukuthi omabili United States ne Russia izoba yibilotha yezintabamlilo na yilokho kuphela esikudingayo ulethi kakhulu kunoma sicabanga niyabo ngakho uma sesiseduze kakhulu kuze ukuthi ngisho amadoda lomhlaba abikezela lento enkulu kakhulu ukuba yenzeke ungcono sihlele sicaphile yonke into isesikhathini ngo konke ukuvuma izono okwenziwe yonke into imi ngomumo ngoba nje asazi ukuthi sikhathi sini nje inkosi yethu ezosimema ngazo futhi lapho ikhipha amasu amaninzi wozani ninyukele phezulu kungcono nime ngomumo futhi kuzofika ngehora eningalicabangiyo imvuselelo enkulu yephentekostali manje siyanqamuka sikubona ndawo zonke umnyakazo omkhulu kugcina umlayezo usuphumile yonke into isimi ngomumo manje kulindiwe
Church is sealed away.
Ibandla selibekiwe uphawu ababi benza ububi obuningi amasonto asebane busonto kakhulu abangcwele basendela kakhudlwana kuNkulunkulu iziphiwo zikamoya seziqala ukwanda emaqenjini amancane sisesikhathini sokuphela oh ngiyalithanda lelo culo esasivamise ukulicula ebandleni ngibheke ukufika kwalolo sokulo enjabulo lwesikhathi seminyaka eyinkulungwane lapho inkosi yethu ebusisiweyo iyofika khona bese ihlwitha umlobokazi wayo olindileyo
oh
inhliziyo yami yakhala yomelelo losuku lokukhululwa kumnandi lapho umsindisi wethu ebuyela emhlabeni futhi silindelele lo hora manje sahlukweni sesihlanu nabavesi esihlanu siyathola esifundweni sethu sangaphambili ukuthi sakhuluma ngalowo mhlengi oyisihlobo esatshela ukuthi kwakunguKristu kwafanekiswa ngoRuthe uRuthe Nquma uRuthe Khonza uRuthe Phumule Enquma kwakungukulungisiswa ekhonza ezilungiselela ukungcweliswa ephumule wayese nomoya ongcwele kwaze kwafika isidlo sakusihlwa somshado kuhle kanjani ibandla lifika ngoJohn Wesley ukulungisiswa noma uMartin Luther ukulungisiswa ngoJohn Wesley ukungcweliswa ngephentekostali ubhabhathizo kamoya ongcwele futhi manje liphumule lilindele ukufika kwenkosi yalo ngokuphelele umhleko oyisihlobo sethu amalunga ayeqinisile ngenkathi embiza ngewundlu elalizoba yingonyama njengomahluleli wayeyiwundlu niyazi linencwadi enanyekwe ngezimpawu eziyisikhombisa lapho incwadi sithathiwe umsebenzi wokulamulela wasewuphelile manje esahlukweni sesithathu ibandla laselinyukile kodwa manje ukuhlengwa kuzokwembulwa ukuthi ibandla lahlengwa kanjani isambulo sokuthi kwenzekeni ngesikhathi sonyaka webandla niyabo ibandla selihambile ngakho manje uyakhombisa esahlukweni sesihlanu ukuthi wakwenza kanjani ukuthi kwenzekeni ukuthi ibandla walibeka uphawu kanjani Isambulo segama lakhe umbhabhathizo wamanzi kusetshenziswa igama lakhe ukuphila kuphakade akukho sihoko saphakade inzalo yenyoka ukuphepha kwaphakade zonke izimfundiso ezinkulu ukumisela ngaphambili kwebandla lokho kwembulwa ebandleni ukhombisa ukuthi ukwenze kanjani manje isihlobo sethu sinika incwadi enanyekwe ngezimpawu ezisikhombisa yokuhlengwa isuka kumnikaziyo wasekuqaleni amen wayengubani siyathola owayengumnikaziyo wasekuqaleni na uNkulunkulu uqobo lwakhe lewundlu leza laseleyithatha incwadi yesandleni sokwenene sakhe owayehlezi esihlaleni sobukhosi ubani owayeyiwundlu na umhlengi umhlengi oyisihlobo sethu isihlobo kulo ibandla ofika futhi ahlenge u-Israyeli manje sizongena kulokho kulokhu kuza u-Israyeli wahlengwa kodwa abusebenzanga kubo ngoba bamenqaba
But the church received their redemption. Amen. And he is our kinsman redeemer.
Kodwa ibandla lakwemukela ukuhlengwa kwalo futhi ungumhlengi oyisihlobo sethu njengoba uBhowazi wafanele ahlengwe uNahomi ukuze athole uRuthe owakwaMowabi umfokazi wezizwe.
UKristu
wamhlenga kanjalo u-Israyeli wasebenzisa ukuhlengwa futhi wenqatshwa. Ngiyakukhumbula ukuxolelwa ukuthi indoda yadutshulwa. Engike ngikuxoxe ngezinye izikhathi na ngesikhathi sokulwa phakathi kwamaqembu esizwe sisodwa, ngenkathi yayiyindoda elungileyo yayingenacala futhi bayithole inecala. Nakuba yayinecala ngendlela yokuthi yabaleka ngesikhathi sempi futhi bayithole inecala futhi babezoyidubula. Nendoda yaya kumongameli Lincoln yayisithi nomzane Lincoln ilena yindoda engumKristu. Yayesaba umfana yabaza abantu bakubo, yayesaba nje yayinga qonde kulimaza. Yabaleka yathi umzane Lincoln kusezandleni zakho, nguwe kuphela ongayixolela. Umzane Lincoln waxosha isiqubu sephepha nepeni lakhe wasesayina uxolelwe losibalibane Abraham Lincoln. Yagijima yabuyela ejele yayisithi, nakho nginokuxolelwa kwakho. Nendoda yathi, ngiyala ukukubuka, bekuzoba nophawula ukhulu kukho, bekuzoba yiyo yonke into. Uzama kuphela ukungenza inhlekisa, akusuye u-Abraham Lincoln noma ubani, ubengalisayini igama lakhe. Kodwa bekuzoveza imibhalo ebufakazi ngophawula wakhe nokunye nokunye uma kuvela kuye. Nendoda yamnxusa, nakuba indoda etilongweni yayicaba anga ukuthi yayintela futhi yasuka yahamba nje. Ngokusuku elandulayo yadutshulwa, kwase kuthi emva kokuba izidutshuliwe kwaseke kuba khona icala lasenkantolo yenhlangano yamazwe, ngoba u-Abraham Lincoln emahoreni angamashumi amabili nane ngaphambi kokuthi indoda idutshulwe wayesanegama lakhe ukuthi le ndoda yayixolelwe. Waseke uhulumeni eyidubula noma kunjalo wasekwenzekani-ke na? Kwase kuthi inkantolo yenhlangano yamazwe ase-United States yathi isifika kulesi sinqumo sezinkantolo zenhlangano yamazwe, yathi ukuxolelwa kusikho ukuxolelwa ngaphandle uma kwemukelwa njengokuxolelwa. NoJesu wahlenga u-Israyeli eCalvary, kodwa kwakungezikho kuxolelwa kubo ngoba abakwemukelanga njengokuxolelwa. Kodwa esifundweni sethu manje ngalamasonto angamashumi ayisikhombisa sijola bebuya futhi bekwemukela ukuxolelwa kwabo. Kodwa wahlenga ibandla, khona-ke siyaxolelwa ngoba semukele igazi likaJesu Kristu njengokuxolelwa kwethu. Manje sitshela ukuthi wayengumhlengi oyisihlobo sethu futhi wathatha incwadi esandleni somnikaziyo wasekuqaleni. Incwadi yelungelo lobunikazi ekuhlengweni, sakuthola lokho. Niyakukhumbula ukufundisisa na incwadi yelungelo lobunikazi yokuhlengwa? Incwadi eyilungelo lobufakazi ukuthi uNkulunkulu wafuna kuphila ngokufa ensimini yase-Edeni. Khona-ke uJesu olungileyo wafa futhi wathatha incwadi yelungelo lobunikazi futhi wakwazi ukuphula izimpawu wembula okwakuphakathi kuzo, futhi wanikeza ifa elalingelakhe kubantu bakhe. Ukuphila kuphakade akuthatha kwaba yifa, ngokwenza lokho wedlula ukuphila kwakhe uqobo emuva ngaphandle eCalvary, futhi walehlukanisa phakathi kwethu ngomoya ongcwele. Amen. Akukho muntu osoze kwaze ukuba afike ngisho kucabangeni ngothando lokho okwakuyilo akwenzile. Usathane owake wabanga umninilo ngenxa yokuwensimini uyaboshwa futhi uphonswa echibini lomlilo, izinsuku zakhe seziphelile. UJesu evangelini waye nezici ezine, sakubamba lokho. Indodana kaDavide indlalifa esihlalweni sobukhosi, indodana ka-Abrahama ukuphiwa ubukhosi, indodana yomuntu indlalifa yomhlaba, indodana kaNkulunkulu indlalifa ezintweni zonke kuphiwa ubukhosi. ETestamenteni elidala impahla yayingenakubanjwa ihlale ngaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu, yayingenakushatshalaliswa ngumniniyo wasekuqaleni kodwa kube yiminyaka engamashumi amahlanu. futhi kosuku lamashumi amane wakhokha intengo ngosuku lamashumi amahlanu ukuhlengwa namandla ayengawebandla alahleke ensimini yaseyideni abuye ahlengwa futhi athunyelwe kithi ngombhaphathizo kamoya ongcwele ngosuku lamashumi amahlanu sase sicosha lokhu umbhalo ogoqwayo sacosha imibhalo egoqwayo ukuthi lo mbhalo ogoqwayo wanikezelwa kanjani esandleni sakhe kanjani ukuthi uJeremiya kujeremiya wamashumi amathathu nambili isithupha umzala wakhe uhanameli wamshiyela ife elithize futhi babezongena ekuthunjweni okungukuthi sizongena kugo kanye naye kulokhu kuza ukuthunjwa futhi laligcinwa esitsheni sasemhlabeni kukhombisa ukuthi lapho okukhona amandla kakhulu nemibhalo egoqwayo nezimfihlo zikaNkulunkulu kuyaziwa enhliziyweni. Icebo lethu lokuhlengwa elifanayo ligcinwe ezitsheni zasemhlabeni, igama likaJesu nesambulo. Sithele ukuthi lokhu kwakubekwe uphawu ngezimpawu eziyisikhombisa, futhi uphawu lungalunye lwalisongwe ndawo zonke, futhi lapho kufika isambulo wadonsa uphawu futhi wathukulula lolu futhi wafunda ukuthi lolo phawu lwaluthini. Wasethukulula olulandelayo umbhalo ogoqwayo, wase efunda ukuthi lolo phawu lwaluthini. Wathukulula olulandelayo walukhipha, wasebona ukuthi lolo phawu lwaluthini nokuthi isambulo sasiyini. Lokho impela kuyizimpawu zethu eziyisikhombisa sizongena kuzo kafushane, siyethemba lokho kuzokwenza. Uphawu ngalunye lapho lugishwe encwadini luzosombululwa, futhi lokho kuzokhombisa impela ukuthi kwenzekeni. Sitshela ukuthi kukhona isikhombisa isihlanu ecebweni lokuhlengwa, isihlanu yenombolo, futhi kukhona okuyisikhombisa kuhlanu, izimpawu eziyisikhombisa, omoya bayisikhombisa, izingelosi eziyisikhombisa, macelonga ayisikhombisa, neminyaka ibandla ezikhombisa. Ngakho niyabo okuyisikhombisa kuhlanu ngumusa, isihlanu umusa, nesikhombisa kuphelela. Ngakho ngokuphelele kuhamba ngakho nje ncamashini, yabo kulungile. Njengokuthi uphawu ngalunye oluqhekezwa ezweni likaNkulunkulu lwembulwa onyakeni womuntu ukuthi nyaka muni esiphila kuwo, umoya wonyaka, ibandla lonyaka. Isambulo seshumi ekupheleni siyathola ngekathi kuphulwe uphawu lokugcina. Sitshele ngelosi imi ngonyawo lulodwa ezweni nolulodwa olwandle nezandla zayo ziphakamele ezulwini nothingo lwenkosazane aphezu kwekhanda layo. Ivuka yena ophila kuze kube phakade naphakade ukuthi isikhathi sesibalekile ngesikhathi uphawu lokugcina, futhi ngendani size singene kulezo zimpawu futhi sibone ukuthi lelo phawu lukuphi. Emva kokuba senithole amasonto kamashumi ayisikhombisa khona-ke nibone ukuthi izimpawu zikuphi. Isikhathi sesibalekile, ukuhlengwa sekuphelile, manje useyingonyama nomahluleli. Ungumsindisi wenu kulokhu kuza, kodwa ngelinye ilanga uyoba umahluleli wenu. Lesishiyagalombili kuya kwelokuqala ivesi leshumi nane lesahluko sesihlanu, lembula isikhathi sewundlu ukuba likhonzwe ndawo zombili ezulwini nasemhlabeni. Incwadi yophawu lwesikhombisa iwundlu elifaneleyo umhlengo wezihlobo. Futhi kusukela evesini lesishiyagalombili kuya kweleshumi nane izingelosi ziyamkhonza, amalunga ayamkhonza, okudeliweyo okuphilayo kuyamkhonza, noJohane wamkhonza kakhulu waze wathi wonke okudeliweyo ezulwini emhlabeni phansi komhlaba wangizwa ngithi zibusise inkazimula amandla kuhlakanipha kungokwewundlu. Isikhathi sokukhonzwa kwenkosi iwundlu, manje ibandla selihambile kubulani. Manje siphenye kuDanieli nezahluko sesishiyagalolunye lelokuqala kuya evesini lesithathu. Sizobeke sesithatha elamashumi amabili kuya kwelamashumi amabili nesikhombisa, ngoba lona ngomkhuleko kaDanieli nje. Ngifuna nikufunde lokhu nikuphindaphinde iviki lonke manje nize nikuthole. Ngonyaka wokuqala kaDariyu indodana wozalo lwamaMede owabekwa inkosi phezu kombuso wamaKhaledi. Ngonyaka wokuqala ukubusa mina Danieli ngaqonda ngezincwadi ukuthi isibalo seminyaka elaba khona ngayo izwi likaNkulunkulu kuJeremiya umprofethi ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Manje elilandelayo ngabhekisisa ubuso bami kuye inkosi uNkulunkulu ukufunisisa ekuthandazeni nasekunxuseni nangokuzila ukudla nangendwangu yamasaka nangomlotha ngakhuleka kuye inkosi uNkulunkulu ngavuma uthi qhubeka njalo njalo kuze kwethe manje sifike evesini lamashumi amabili ngonga isikhathi abantu bamile ngifuna nifike kwelamashumi amabili size sehlele manje evesini lamashumi amabili
speaking and praying and confessing ngisakhuluma ngikuleka
ngivuma isono sami nesono sabantu bakithi uIsrayeli
and presenting my supplications
ngiletha ukunxusa kwami phambi kwenkosi uNkulunkulu wami ngentaba engcwele kaNkulunkulu wami
yet while I was speaking in prayer
Noko ngisakhuluma ngomkuleko lowo muntu uGabriel engambona embonweni kuqala
begin Kala
ndiziswa ngokushesha wangijinda ngesikhathi somnikelo wakusihlwa wangazisa wakhuluma nami wathi wo Daniel sengiphumile ukukuhlakaniphisa nokukuqondisa kokuya banjani ukuba kuphela nje sasilapho wamtshela kanjani na ngomkhuleko
The angel, the man, you know,
Ingelosi umuntu niyaqaphela wambiza ngokuthi umuntu futhi engo
And the beginning of my supplications the commandment
Ekuqaleni kokunxusa kwami isiyalelo saphuma futhi saphumela yena ukuba hambe ngize ukukubonisa ngokuba ungothandiweyo wena
Therefore understand
Uma ngakho yazisisa indaba uqonde nombono
70 Weeks are determined upon thy people and upon thy
Masonto ngamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele noma umuzi wakho ukuqeda isiphambeko ukukhawula isono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa kulunga kuphakade nokunamathelisa umbono neziprofetho nokugcoba ukuyingcwele kokuyingcwele naso isizathu esika sithupha sokufika kwakhe manje qaphelani Manje gakhoke ngalokho yazi uqonde manje lelelani ukuthi kusukela kuphumeni kwesiyalelo sokubuyisela nokwakha iJerusalema kuze kufike uMesiya umbusi kuya kubanga amasonto ayisikhombisa angamashumi ayisithupha nambili futhi kobuya kwakhiwe isitaladi nezingange nasenhluphekweni yezikhathi
After 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off but not
bakwamasonto ngamashumi ayisithupha nambili uMesiya uya kunqunywa angabikho kubo futhi abantu bombusi ozayo umbusi ozayo ochitha umuzi nendawo engcwele
And the end thereof shall be with a blood.
Ukuphela kwakho koba njengozamcolo kubeze kugcineni incithakalo enqunyiwe
and he shall confirm the covenant listen
Uya kuqinisa izivumelwano lalelani nabaningi isonto libe linye elilodwa lamasonto angamashumi ayisikhombisa imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto kufike incithakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele okumunyiweyo
determined shall be poured upon the desolate
uthunyelelwe phezu komchithi manje naso isifundo sethu somhlangano olandelayo omthathu omune omhlanu noma yikuphi inkosi ezokwembula amasonto angamashumi ayisikhombisa manje ngizocela uDoc uma ethanda kulobo busuku ukubamisa ibhodi lami lapho ukuze ngikwazi ukukumaka Ngifuna nikugeje manje nifanele nifundisise kanye nami futhi nifundisise ngokujulile kungenjalo nizokugeja futhi ngifuna ukukudweba ngikukhiphele lapha eblackboard bese ke niletha amapensela enu nephepha bese nibhala phansi lezi zinsuku enyangeni lezi zikhathi nakho konke ngakho
Now the 70 weeks begins now get this
Manje isonto elingamashumi ayisikhombisa liqala manje kutholeni lokhu emva kokuba ibandla selikhishiwe. Manje wonke umuntu wokuqondayo lokho thani amen. Manje emva kokuba ibandla selikhishiwe Isambulo isahluko sesithupha ivesi lokuqala buya isambuleni isahluko seshumi nesishiyagalolunye ivesi lamashumi amabili nanye uxhumene namasonto angamashumi ayisikhombisa ngakho ke sifanele sime bese sichaze ngaphambi kokuba siqhubekele phambili sifanele sibe bese sichaze ukuthi angani lamasonto angamashumi ayisikhombisa esizathi uma ningakwenzi nizozigeja lezo zimpawu nizowageja lawo macelongo nizozigeja lezo zitsha lezo zihlupho leyo imimoya engcolile emithathu enjengezingcanga labo omaya abathathu ukuphonswa kukadrago obomvu owesifazane elangeni nizokugeja konke uma ningakwenzi ngoba kwenzeka khona lapha kuleli sonto lamashumi ayisikhombisa yilapho kwenzeka khona manje umprofethi Daniel wayekade esebhabhiloni iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili wena ufuna ukulandela ukubhekisela imuva futhi uzongele esinye sesikhathi engidingeke ukuba ngikubheke iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili wangela ekuthintshweni ngoBC 606 futhi ngenkathi umbono ufika kuye kwakungu BC 538 kusukela ku-606 kushiya amashumi ayisithupha nesishiyagalombili iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili wayekade esebhabhiloni phakathi kwabahedeni kepha noko elokhu esenakho kunqoba amen thina sikwazi ukuhlala nehora kodwa wayekade khona impela maphakathi engena muntu ngaphandle kwabangane bakhe abathathu nabo besezindaweni ezehlukene zombuso kodwa uDanieli yedwa noNkulunkulu wabamba kunqoba iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili ngicabange nje angifuni ukuqala ukushumayela ngoba lona kufanele kube umlayezo wokufundisa kodwa iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili wayekade ekugcinile kunqoba futhi akoniwanga phambi kukaNkulunkulu ngaphandle kombhapathizo kamoya ongcwele ngaphandle kwegazi likaJesu Kristu ukwenza ukumncusela ngegazi lezinkunzi kuphela nezimbuzi nezithole ayefanele akunikele ngemfihlo ngenxa yamasiko abahedeni balelozwe babethathwe behliselwa lapho uJeremiya waprofetha ngabo ukuthi babehla manje uDanieli wayeseqalile kubona ukuthi isikhathi sasesisondela njengoba nje sinjalo namhlanje
Daniel began to understand
his Daniel uqala ukuqonda wathi ngokufunda izincwadi
and in the first year
futhi ngonyaka wokuqala wokubusa kuka Daniel wokubusa mina Daniel ngaqonda ngezincwadi
the number of years therefore
Isibalo seminyaka ngakho ke elaba khona ngayo izwi lenkosi kuJeremiah umprofeti ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engamashumi esikhombisa Jeremiah ngoBC 606 waprofetha ngenxa yezono zabo nokungamesaba uNkulunkulu ukuthi yayizoba iminyaka engamashumi esikhombisa Niyakumbula kwakukhona omunye umprofeti owakhuphukayo ngalolo suku angikwazi ukubiza igama lakhe kulesi sikhathi ngingahle ngikwazi ukunibambela lona emizuzweni embalwa uma ngingabuka emuva kwesikhashana kodwa wakhuphuka wayesethi Jeremiah unephutha uNkulunkulu kuphela uzomgcina uIsrayeli ezansi lapho izinsuku eziningi kangaka cishe iminyaka emibili uJeremiah wathi makube njalo Amen. Wathi kodwa ume kancane wena nami ake sihlonisane njengabaprofeti. Wathi kumbule bekukhona labo abaprofeta ngaphambi kwethu futhi basho izinto kwakuyiphutha noNkulunkulu wabhekana nabo ngokusho izinto eziyiphutha ngakho asiqiniseke. Kodwa inkosi uNkulunkulu ngitshele ukuthi kusekhona iminyaka engamashumi ayisikhombisa nokho. uNkulunkulu wamshaya lowo mprofeti amanga futhi wathatha ukuphila kwakhe ngawo lowo nyaka ngoba uNkulunkulu wayemtshelile lowo mprofeti weqiniso ukuthi kwakukhona iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Futhi ngifuna niqaphele ukuthi uDanieli kwaba kanjani nokho engumfokazi nokho exoshiwe kubantu bakubo exoshiwe ebandleni lakhe. Kungekho neyodwa inkonzo yebandla, kungekho bandla ayengaya kulo, kungekho mahubo ayengaculwa, kodwa kuyilokho ayezigcinela khona phakathi kwakho konke lokhu. Wayesalokho ebambelele kulokho kwashiwo yilowo mprofeti. Amen, amen. Kungekho bandla ayengaya kulo, kungekho muntu angahlanganyela naye. Wonke umuntu eya emathempeleni abahedeni, bonke abantu bekhonze izithixo zabo. Kungekho maculo amaKristu, kungekho muntu owayekholwa yinto efanayo ayayikholwa. Futhi eminyakeni engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili kusukela ebunsizweni cishe eneshumi nambili eneminyaka eyishumi nane budala ngenkathi ehliselwa lapho, wabambelela ngeqiniso kuNkulunkulu futhi waqonda ngoJeremiya umprofethi ukuthi izinsuku zasezicishe impela ukuphelela. Ukuthi lokho kuyayexwayisa kanjani inhliziyo yayo noma yimuphi umprofethi weqiniso kaNkulunkulu namhlanje? Ukuthi sibuke emuva futhi sibone ukuthi lo mprofethi weqiniso wathini, futhi sazi ukuthi sisesikhathini sokuphela. Wathi ngaqonda ngezincwadi ukuthi uJeremiya umfowethu eminingi iminyaka eminingi eyedlula waprofetha ukuthi u-Israyeli wayezohlala ezansi lapha iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Nalezo zikhathi sesicishe sigcwaliseke, futhi wazilungiselela, futhi wamemezela ukuzila ukudla, futhi wazingcwelisa, futhi ngenkathi imilothe nendwangu yamasaka, futhi wakubeka ekhanda lakhe, futhi wayekozila ukudla, futhi ekhuleka ukuba aqonde ngokuthi iluphi usuku ababephila kulo. Futhi uDanieli umprofethi wenkosi wayengakwazi ukubheka ezincwadini zikaJeremiya futhi zimlethe endaweni enjalo ukuthi ngisho no-Israyeli ephuma bonke bephila, wayephuma eBabiloni ukuba buyele ezweni lendabuko. Wabuya umbangela ukuba zile ukudla enendwangu yamasaka nemilotha bekufanele kwenzeke kangakanani-ke ebandleni likaNkulunkulu ophilayo, ukwazi ukuthi isikhathi sesiyafiphala futhi asisayi kubabikho. Nokufika kwenkosi uJesu Kristu nesikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane sesilungele ukungena. Singasisebenzisa kanjani isikhathi esingenamsebenzi? Sikembula umgodi wokubhukuda ngabasonto singenasikhathi senkosi na? Sigijime sedle nje uma umelusi ekhuluma ngenye into eningayithandi niyasukuba niphume nihambe. Futhi uma ibandla lihlale isikhathi eside kakhulu ngani ninani na aneneliswa? Bukani isimo sethu, bukani ukuthi senzani. Qathanisa izimpilo zethu naleyo mprofethi. Umuntu eyedwa embusweni ophelele engenabandla angaya kulo, futhi kungekho nalinye nomaphi angaya kulo. Wadilizelwa phansi futhi washiswa walotha umuzi wakubo, abantu bakubo wathunjwa iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili, amashumi ayisithupha nesishiyagalombili, amashumi ayisithupha nesishiyagalunye, amashumi ayisikhombisa. Wayesalelwe iminyaka emibili. Ngakho lapho eqala kufunda encwadini futhi wabona ukuthi isikhathi sasisondela ukugcwalisa sigcwaliseke, waye kuNkulunkulu ngomkhuleko ukuthola ngaso. Isikhathi esinjebo senzani thina na? Lapho izizwe ziyehlukana, ulwandle luyaduma, inhliziyo yamadoda yehlulwa ukwesaba ukudideka kwesikhathi. Zonke lezi zinto isandla esiloba odongeni, ukubuthuka kwezinhlanga, zonke izinhlobo zobubi obenzekayo ezweni, nokuqophisana, nokulwa, nokukhathazeka. Ngezikhali zilenga ezindlini ezinkulu zamabhanoyi ukuthi isizwe esisodwa esincane esilingana neCuba ezansi lapha singabhubhisa izwe ngemizuzu eyishumi. Nabo beqophisana amadoda angabesaba uNkulunkulu, angamazi uNkulunkulu futhi engawazi namandla akhe. Nomoya ongcwele ebandleni uhamba phakathi kwabakhethiweyo ezikhombisa yena ephile emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ukuthi nguye izolo lamuhle naphakade. Singadlala kanjani sivilaphe na? Singavele sigijime nje sikweqeqa phezulu kanjani na? Isikhathi esasihlola ngaso sibheke lelo hora elikhulu elisondelayo. Manje wafunde kuJeremiya isahluko samashumi amabili nanhlanu. Ake siphenye ngalo kuJeremiya isahluko samashumi amabili nanhlanu futhi sifunde ukuthi uJeremiya wathini. Empeleni siqale evesini lesishiyagalombili ngoba ngifuna niqiniseke ukuthi niyakuthola ivesi leshumi nanye yilapho ebengibhale phansi khona ukuba ngifunde kodwa siqale evesini lesishiyagalombili. Ngalokho usho kanje oyinkosi yamabandla. Nje ngiyakuthanda lokho lapho ngingezwa khona umprofethi manje uyisho kanje inkosi uNkulunkulu fowethu yilokho ke kimi kuqeda konke kuyikho kuphela. Usho kanje oyinkosi yamabandla uthi ngenxa yokuba ningalalelanga amazwi ami bheka ngiyakuthumela ngilande yonke imindeni yasenyakatho. Usho inkosi noNebukadnezari inkosi yaseBhabhiloni inceku yami ngibehlisele futhi phezu kwalelizwe nabakhileyo kulo naphezu kwazo zonke izizwe nxa zonke ngiziqede. Kumbulani labo babengabakhethwe nguNkulunkulu ekhuluma ngabo. Lowo ngokungesibo abaphika inkolo lelo kwakungamalunga ebandla. Futhi ngiyakususa kubo yizwi lokujabula, yizwi lokuthokoza, njengoba nje sinabo namhlanje wonke umdanso kuzibinya uRicky noElvis. Futhi yizwi lomyeni, yizwi lenyoni noma lomlobokazi njalo nomsindo wetshe lokugaya okukhanya kwesibani. Lelizwe lonke liyakuchithakala. Zanini lowo mprofethi ememeza kakhulu. Lelizwe lonke liyakuchithakala. Futhi kungesikho kulingisa le nceku enkulu kaNkulunkulu, kodwa ngiyaprofetha ukuthi lesi sizwe sonke siyakubanga esichithakalayo. uNkulunkulu uyakuzijezisa lesi sizwe ngenxa yezono zaso. Uma uNkulunkulu engamyekanga u-Israyeli abakhethiweyo bakhe, inzalo ka-Abrahama enza nayo isivumelwano nesethembiso. Uma engabayekanga bazedlulela ngesenzo esibi, nakuba babengabakholwa kuze kuyofika emnyombweni, babenamabandla amakhulu nabapristi norabi. Kodwa ngenxa yezimilo ezonakele nezinto phakathi kwabo, uNkulunkulu wabenza bavune ababekutshalile. Siyakuthola kanjalo nathi ivesi leshumi nanye. Lelizwe lonke liyakubanga elichithakalayo ne isimangaliso. Lokho ngokuthi wonke umuntu vele abuke bese ethi nampo-ke babe bakhulu kakhulu babhekeni manje. Nalezi zizwe ziyakuyikhonza inkosi yaseBhabhiloni iminyaka engamashumi esikhombisa. Leso isikhathi sonke sokuphila. Lokho kungenkathi owakho osegugile, umama osegugile obuzisiweyo wayeseyingane. Babephakathi lapho bengena uNkulunkulu, bengena bandla, bengena culo, bengena lutho. Isizukulwane esigcwele saze sathi sonke leso sizukulwane esonayo zafa saphela.
And it shall come to pass when 70 years are accomplished.
Kuyakuthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isigcwalisekile, ngihambele inkosi yaseBhabhiloni. Lesizwe leso, isho inkosi, ngobubi babo kanye nezwe lamakhaledi, nelinye libe yincithakalo ephakade. Ngiyakwehlisela phezu kwalelizwe wonke amazwi ami engiwakhulume phezu kwalo. Konke okulotshiwe kule ncwadi uJeremiya kuprofetile ngaso sonke isizwe. Ngokuba baya kukhonziswa nabo yizizwe eziningi nangamakhosi amakhulu, ngiphindisele ngezenzo zabo nangamazwi ezandla zabo. Ngokuba usho kanje oyinkosi uNkulunkulu ka-Israyeli kimi uthi, thatha le ndebe yewayini lokufutheka esandleni sami, uphuzise kuyo zonke izizwe engiyakuthuma kuzo.
In other words, Jeremiah, I'll give you this message.
ngamanye amazwi iJeremiya ngikunikeze lo mlayezo ungahlali uthule ungahlali endaweni eyodwa kodwa profetha kuzo zonke izizwe ngiyakulandela na profetha kuzo zonke izizwe bonise izibonakaliso nezimanga zami futhi ubazise ukuthi ngiyeza ukuzokwenza lokhu ziyakubuza zintekanteke zihlanye ngenxa yezwi engiyakulithuma phakathi kwazo benzani ngalo lona lolusuku na bakubiza ngomprofethi wamanga bakubiza ngomyekethisi bakubiza ngohlanya izangoma noma umpupi wamaphupho noma ulunyohlobo lomfundi wengqondo bayohlanya ngegama hlanya uma uzolihlaziya lisho kusangana empeleni bayosangana futhi bathi ha ungamnaki lo mginqi wongcwele lowo mpeto ngenxa yezwi engiyakulithuma phakathi kwabo ngiyawubona umlando oziphinda na uJeremiya wayengena kuvumelana nabafarisi babo abasadusi oherodi noma babengahle babe yini yena wavele wakhiphela ubala yizwi futhi labenza bonke bamhlanyele yini na manje qaphelani ngase ngiyithatha indebe esandleni senkosi ngaziphuzisa zonke izizwe uJeremiya akahlalanga ekhaya uJeremiya akahlalanga nje endaweni encane yodwa kodwa waziphuzisa zonke izizwe nkosi eyangithuma kuzo uJeremiya wathatha izwi lenkosi iwayini lezwi lakhe lewayini lingamandla ezwi lakhe iwayini linamandla iwayini liyizidakisi iwayini linamandla emva kwalo futhi ngithathe izwi lenkosi kwatsho uJeremiya ngase ngilibonakalisa iwayini amandla kulo ngawenza phambi kwabo futhi abalizwanga unkulunkulu wathi manje-ke ngiyobathumela iminyaka engamashumi esikhombisa ebhabhiloni ilokho nje akwenza olungileyo nongalungile bahamba ngokufanayo manje sibuyele esifundweni uDanieli wayekade funda cabanga nje uDanieli wafunda amazwi afanayo nesiwafundayo kulokhu kuza uDanieli wafunda ibhayibheli elifanayo izimpawu zenkulumo ebhaliwe imisho efanayo izinto ezifanayo ngiyizo ngosizo lukankulunkulu ngizonifundela emilayezweni yembalo elandelayo into efanayo kulikhombisa ukuthi sisesikhathini sokuphela futhi Daniel ethathe izwi kuJeremiya wethe uyongena eBhabhiloni futhi wayengumprofethi ocotshiweyo futhi wenze izimangaliso isibonakaliso wayekwazi ukubusha izilimi ezingaziwa futhi wenza izibonakaliso nezimanga phakathi kwabo noko emi yedwa yedwa amen wama yedwa kodwa uJeremiya wayelobela amazwi kweminingi eminingi iminyaka angaphambili futhi uDanieli ehumusha yizwi ene awusho manje awume kancane sisondele esikhathini sokuphela ngoba bese ngivele ngisezantsi lapha iminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili nomprofethi wenkosi amen umfowethu umprofethi kankulunkulu weqiniso owazifakazela ukuthi ngumprofethi waprofetha kithi nginakho kubhalwe lapha encwadini okwathi iminyaka engamashumi ayisikhombisa iyogcwaliseka wo nkosi nkulunkulu sisondele kupheleni sonke leso sizukulwane esesiphelile uzokwenzani manje nkosi na wethembisa kusithumela futhi wazihlenga yena ukuba akhuleke oh nkulunkulu uma sake sabakhona esikhathi ebesifanele sizihlele thina ngaso ukuba sikhuleke simanje We see by the letters. Ngokuba thina njengenceku yakhe iqiniso siyabona ngezincwadi zompostoli ngezexwayiso zikamoya ngcwele. We're in the last day. ukuthi sisosukwini lokugcina umoya ongcwele uyakhuluma ukuthi ngezinsuku zokugcina abantu bayobanga abanamawala abakukhumela abathanda ijabulo kunonkulunkulu abangena kujuliswa abahlebi abangazithibi nabazonde abalungileyo ngiyaqonda ngencwadi futhi ngiyaqonda ukuthi kuyofika abahleka usulu ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi kuyoba khona ukuthi isizwe sivukele isizwe ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi kuyoba khona amagagasi amakhulu abangokuza amazama kolwandle ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi kuyoba khona ukubonakala kwezinto ezesabekayo njengamasosandiza ezulwini ukubonakala kwezinto ezingaqondakali nezinhliziyo zamadoda zizohlulwa kwesaba kuyoba khona ukudideka kwesikhathi nosizi phakathi kwabantu ngiyafunda ukuthi bonke bayohamba bayongena ezinhlanganweni nasemahlelweni futhi babe nomfelandawonye ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi abesifazane bayogungula izinwele zabo ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi bayogqoka izingubo ezimfishane futhi bahambe ngezicathulo ezinezithende eziphakeme behamba beqhikiza ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi isimo sengqondo yokuziphatha siyoba phansi kakhulu ngosuku lokugcina ngiyaqonda ukuthi abashumayeli bayoba ngabelusi bezimvu bamanga ngosuku lokugcina abayoyekethisa
the people in the word of God but
we're going
after
creatures kodwa ngiyaqonda ukuthi kuyoba nephimba elifikayo ngosuku lokugcina limemeza ehlane nimemeza abantu ukuba babuyele emlayezweni wasekuqaleni babuyele ezintweni zikankulunkulu ngiyaqonda ngencwadi lezo zinto zizokwenzeka ngiyaqonda ukuthi ngezinsuku zokugcina kuzofika indlala amabandla ayobe ehlelwe kakhulu futhi ehleleke kakhulu nakho konke ngangokuthi ngezinsuku zokugcina kuyofika indlala futhi ayikuba ngeyesinkwa namanzi kuphela kodwa yokuze izinto kankulunkulu leqiniso labantu bayohamba besuka empumalanga besuka entshonalanga besuka enyakatha naseningizimu befuna ukuze izwi likankulunkulu leqiniso kodwa amabandla ayobe ehlelwe kakhulu futhi eboshwe ngqinga ngokuthi ayohluleka kunizwa ngiyakuqonda lokho ngezincwadi kodwa ngalelo suku oh nkulunkulu kuyoba khona ihlumele livuka liphuma kudavide ngiyaqonda ukuthi uyothumela u-Eliya ngaphambi kokuba lelo suku lufike esikhathini sokuphela futhi uyoba nomlayezo oyophendula izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise babuyisele kwakokuqala babuyele emuva futhi baye kupheleni futhi baqale ngiyaqonda lokho kuzokwenzeka ngaphambi nje kokuba umoya ushiye ibandla labezizwe ukuba ubuyele kumajuda futhi angiqondi kuphela ngencwadi ngiqonda ngezwi elilotshiweyo ukuthi u-Israyeli uyobuyela ezweni lakubo lendabuko futhi ngiyambona ngena ngiqonda ngezincwadi zabaprofethi ukuthi u-Israyeli uyoba yisizwe bazobuye bakumise kabusha kukhonzela ethempelini uNkulunkulu uzobuye aphathelane naye futhi lapho esefika ezweni lakhe lendabuko abaprofethi ababili bayovuka ezinsukwini zokugcina kanye nabo ngiyakuqonda lokho lapho nje ibandla labezizwe liphuma abaprofethi ababili bazofika u-Elisha noMose ku-Israyeli sizokuthola njengoba siqhubeka umprofethi wayesibonile sikhathi sase siseduze kokugcwaliseka ezansi lapho eBhabhiloni kulungile uGabriel uyabonakala ukuba angembuli kuphela lokho ayebuza ngakho kodwa kumtshela konke kuze kuyofika nephansi okwakuhloselwe isizwe samajuda konke kuze kuyofika ekupheleni amen wacela ukuncanyana futhi wathola yonke into wacela ukuba azi nje uDanieli wayezama ukutshela kuzoze kube nini inkosi kuzoba manje na uJeremiya umprofethi inceku yakho umprofethi uprofethi eminyakeni ngamashumi ayisithupha lesishiyagalombili eyedlula futhi wathi kwale minyaka engamashumi ayisikhombisa laba bantu abazoyihlala phakathi lapha zonke isizukulwane esidala sesihambe ngempela manje kukhona isizukulwane esidala esingamapentekoste esavukayo eminyakeni engamashumi amane eyedlula izilwi ezindala babebizwa kanjalo bahlela futhi bashaya futhi baqophisana kwehle njalo entabeni yaseHorebe nasenebo konke kuze kuyofika lapho kodwa kugcineni sesisemfuleni manje uzovusa esisha esinoJoshua ukuba abawelise umthetho wehluleka uMose wahamba nakho uMose wehluleka uJoshua wabathatha wabawelisa
We find out that the organizations had failed.
Sithola ukuthi izinhlangano yehlulekile kodwa umoya kaNkulunkulu uJoshua igama elithi Joshua lichaza ukuthi Jesu umsindisi wethu.
That the Holy Spirit will come into the church.
Uthi umoya ongcwele uyofika ungene ebandleni hayi inhlangano kodwa umoya ongcwele uzongena phakathi kwabantu futhi lenze lilungele ukuba lenyuke lenqamule iJordan. Ngiyaqondanga ngokufunda incwadi ukuthi yelokho kuzokwenzeka noNkulunkulu uyazi ukuthi yelokho engikufunisisayo manje ukuze ngiduduze abantu bakhe futhi ngibatshele ukuthi yini kuseduze ndawo zombili lapha kuloko kuza laphandle emazweni wonke lapho lamathepazo yakhona umhlaba jikelele ukuthi sesisizikhatini sokuphela Wembula konke waze wabuyiselwa ngokuphelele umbuso nesikhathi seminyaka eyinkulungwane sangena lowo kwakungumlayezo kaGabriel wathi sengifikile ukukutshela ukuthi kusekhona iminyaka engamashumi ayisikhombisa amasonto angamashumi ayisikhombisa nokho enqunyelwe abantu bakho enqunyelwe ukuphela kwesizukulwane samaJuda kukhona isonto lamashumi ayisikhombisa manje ebhekisisane ukuthi wathini lokho manje kusukela ekuphumeleni ukuyobuyisela amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nowakho umuzi umuzi wakho iBabiloni lalingesiwo umuzi wakhe wo wawukuphi umuzi wakhe na eJerusalem manje lapho sesifika esikhombiseni noma isiqiniseko esikasithupha sizothola ukuthi lowo muzi uyini futhi siwulethe phansi futhi sifakazise ukuthi wawungubani waqanjwe ngubani ukuthi uvelaphi ukuthi uzoma isikhathi eside kangakanani na ngabe uyophinde wakhiwe futhi na ngasiphi isikhathi na wo izinto ezinkulu uzibekelwe thina kulungile 70 weeks are determined anqunyelwe abantu bakho nowakho muzi ukuqeda isiphambeko manje akazange athi Danieli akungabazeki ngaphandle kwalokho amtshela khona ukuthi amasonto angamashumi ayisikhombisa kwaku ngiqonde ukuthi iminyaka engamashumi ayisikhombisa yayisizophela amashumi ayisithupha lesishiyagalombili kusilele nje iminyaka emibili futhi sitshela ukuthi isiprofeti sikaJeremiya sashaya khona impela nje eminyakeni emibili kamuva baphuma Nehemiya wahamba futhi wathola isiyalezo enkosini futhi wakha ugange ngesikhathi sokuhlupheka basebenza wathi ugange lalelani lokhu ukuqeda isiphambeko ukukhawula isono ukukhawula isono kubani na amaJuda anqunyele abantu bakho hayi abezizwe abantu bakho amaJuda
Not New York, not Boston, Philadelphia,
Chicago, hi Boston, hi Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Roma, kodwa umuzi wakho, iJerusalema.
And to finish the transgression, make an end of sin.
Ngokuqeda isiphambeko ukukhawula isono wenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa kulunga kuphakade nokunamathelisa umbono neziprofetho nokugcoba okuyingcwele kokuyingcwele qaphelani ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwesiyalelo sokubuyisela nokuphinda kwakhiwe iJerusalema elalingumuzi wakhe kuze umesiya umbusi yakuba wamashumi ayisikhombisa ngamasonto ayisikhombisa lindani size zifika kuloko oh hey leso yisibusiso engizozithathela intambo ngizibophelele endaweni lapha kwebulwe konke kusuka le phansi wathi angizi ukukutshela kuphela manje ukuthi leyo minyaka emibili ithi nje ayibe yikho iyobe isiphelile isicolisekile futhi sonke siyazi ukuthi bahlala lapho yona impela iminyaka engamashumi ayisikhombisa base bephuma khona impela nje okwashiwo ngumprofeti futhi uIsaya noma ngiqonde uDaniel wamkhola lowo mprofeti ngakho nango wayeselapha eselungele kulungile futhi futhi yena futhi manje lapho uGabriel efika wathi sengifikile ukukutshengisa yonke indlela ukukwembulela lezi zinto ukuthi yonke indlela kuze kuyofika kuphela yabo bukani
He shall make it death.
Ngicakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele okunqunyiweyo. Kuphela kungukuphela kwezinto zonke ngizokubonisa okuzokwenzeka. Manje lalelani kutholeni. Mina Daniel ngithunyiwe ungothandiweyo ezulwini futhi ngiyezwile imikhuleko yakho futhi sengihlile manje kukutshela ukuthi kuyini okunqunyelwe amaJuda neJerusalema.
From right now until the end of the conversation.
Kusukela khona manje kuze kube sekupheleni kokuphela yonke into.
Now do you understand, Clay? If we can find out what these 70 weeks are, we know.
Manje niyaqonda klasi na uma singatshela ukuthi lamasonto kamashumi ayisikhombisa yini, siyazi ukuthi kunini kuphela. Oh hey, uNkulunkulu sisize ukuba sikwazi.
It tells us exactly somewhere in these pages.
Uzitshela khona impela ndawo kulamakhasi khona impela kusukela kulezo zikhathi kuze kube yilezi zikhathi kuze kube ukuphela futhi ngeke kukugetshe nangowodwa umzuzu. Ukuthi likanjani izwi likaNkulunkulu elikolo ngekathi uNkulunkulu enza umhlaba futhi wawubeka ekuzungezeni kwawo futhi ngangishumayele kubuye ubusuku ngesonto ebusuku ukuthi akukho kanjani okwehlulekayo ngani lelizwe liphenduka ngokuphelele ngangokuthi bangaze bakutshele impela ukuthi ilanga nenyanga kuyodlulana nini eminyakeni engamashumi amabili kusukela namhlanje ngomzuzu okuyiwe impela mina ngeke ngalitshela nanganoma yisiphi isikhathi esinaso ezweni Siyolahleka ngemizuzu emibili noma emithathu ngenyanga noma sizuze imizuzu emibili noma emithathu esingcono kulezo zonke esinazo ngeke senze lutho liphelele ngoba yinye kuphela into ephelele lo nguNkulunkulu futhi uNkulunkulu nezwi lakhe kuyafana ngakho izwi likaNkulunkulu liphelele Futhi uma singajola lezi zinsuku sizojola impela ukuthi kuphela kuzoba nini niyakujola na kunqinyelwe ukuphela ivesi lamashumi amabili nane abantu bakho nomuzi wakho ongcwele okuyiJerusalema ngine lamashumi amabili nanye ivesi lamashumi amabili nane lapha uJesu wabhekisela kulokhu kuMathewu amashumi amabili nane Manje umfoti Collins uma ekhona kulokhu kuza ngazi noma ukhona noma cha emibuzweni ngobunye busuku wabuza umbuzo ngiqakele kulungile kuba ngikusho umfoti Collins Mayelana nencithakalo yenzisi nengizo niyabo ukuthi kwakuchaza ukuthini na uJesu wakhuluma ngayo kuMathewu isahluko samashumi amabili nane futhi siyathola ya uMathewu amashumi amabili nane ishumi nanhlanu manje ake ngikuthole lokho nje ngokushesha impela ukuze nibone ukuthi uJesu ekhuluma ngento efanayo lapha ebhekisele emuva kuDaniyeli uMathewu amashumi amabili nane ishumi nanhlanu nginini nibhala phansi ngifuna nina ngamunye manje kakhulukazi kulobo busuku nangesonto elizayo Nilethe amapensela namaphepha ngoba si ngaphandle uma nine table amashumi amabili nane nevesi leshumi nanhlanu futhi lapho ngakho ke
Abomination of desolation spoken
futhi ngakho ke nxa nibone izinengiso zencithakalo esashunyayelo uDaniel umprofeti cabanga lena engamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili nantathu amane amahlanu iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nezithupha phambili iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili nezithupha phambili uDaniel umprofeti emendaweni engcwele manje bhekani ebhayibhelini lenu kukobakake ufundayo makezwisise manje ukhuluma namaJuda afuna ukwazi kuthiwani ngaleli tempeli na liyobhutshiswa nini na liyophinde lakhiwe nini na siyofika nini isikhathi lapho kungayi kubakho itshe lishiya phezu kwelinye na kuyothatha isikhathi esingakanani na wathi nxa ubone isinengiso esenze incithakalo siminxa Danieli emi endaweni engcwele wathi nxa selibona lokhu kufezeka manje ufundayo makezwisise ukuthi ukhuluma ngani Ingaleso sizathu sikuleka kuNkulunkulu ukuba yenze lonke okuphelele kakhulu ukuthi akuyikuba khona nesisodo esithiwo zeso kungabaza ngoba sifanele kubekwa kwethu kuhumusha kulezo zinto. Kufanele kufike ngoyisho kanje inkosi, ngakho ngikuyeka khona lapho ngize ngiqonde wamembulela zonke izinto leso sinengiso. Futhi kubulani kunencazelo embaqambili njengokuthi nje biza indodana yami iphume eGibhithe njengo-Israyeli wabiza aphume, waba kanjalo noJesu indodana yakhe wabizwa aphume. Futhi lokho kuzokwenzeka ncamashi nje ngokuqinisekile njengoba ngimi lapha, futhi wakwenza ngendlela, futhi ukwenzeka kwafihlakala konke kwafihlakala ebandleni wonke kathi sehlela kulokho singene kulokho kuqonda ukuba sithupha ukuthi ulifihlele kanjani konke lokhu ibandla. Ukuze ibandla likubheke yonke imizuzu lalingazi ukuthi wayizofika nini, kodwa manje unyaka webandla usuthi awuphele, ngakho selikulungele manje ukufika nje liyazilungiselela. Lona ngomunye wemibhalo esemqoka kunayo yonke encwadini. Wenzani na? Uxoxa ngokuvalwa kwesizwe samaJuda, abantu abangamaJuda. Lo mbhalo amasonto angamashumi ayisikhombisa udalula futhi uxoxa ngakho impela kusukela ngesikhathi uDaniyeli ekuqala lapho kuze kube sekupheleni kokuphela. Kungokunye kwamawashi amakhulu kunawo wonke. Bangaki koke wangizwa ngithi uma ufuna ukwazi ukuthi sukuluni evikini, buka ikhalenda. Uma ufuna ukwazi ukuthi sikhathi sini siphila kuso, qaphela amaJuda. Kunjalo nanto ikhalenda likaNkulunkulu lithathwe khona lapha. Noma imuphi usiyazi kwezenkolo, noma yiziphi isifundiso zeBhayibheli, noma ubani uzokutshela ukuthi leli yiwashi amaJuda. Manje sikhathi sini esinazo nanje sibantu kuyashisa honge. Ukuhlangene ngalutho nabezizwe lezi zimpawu ezisikhombisa, izinhlupho ezisikhombisa, omaye abayisikhombisa, amacilongo ayisikhombisa, akuhlangene nangokukodwa. Ibandla labezizwe liyobe selisekazimulweni ngaleso sikhathi. Ukuhlangene nathi ibandla labezizwe kuphathelene kuphela no-Israyeli, Daniyeli, abantu bakho neJerusalema. Manje futhi kudalula amaqiniso okuthi uNkulunkulu ubhathelene kuphela namaJuda lapho esesezweni lawo lendabuko. Haleluya! Yilapho engicabanga ukuthi kushaye khona emnyombweni khona lapho. Bahlala njalo bezama ukulinganisela esikhathini u-Israyeli aye lapho ngaso ngesikhathi sikaDaniyeli. Futhi omunye umbhali omkhulu kusobala, ngiyazi abanye babalandeli bakhe bahlezi lapha ngeke ngikusho, kodwa yingaleso sizathu babenayo yonke lento yamanga. Benazi yini ukuthi amamillerites ngaphambi kokuba abe ngama-Seventh Day Adventist ukuthi yenzani phezulu lapha na? Ngo-1919 atshola amaphiko awo nonke nikubonile ephepheni Korea, futhi yanyukela lapha ukuba asuke andize ngalokho kuza. Lokho kwakungukuthatha amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniyeli. Ehe, umillerite koleke kamuva nenkosikazi Ellen White owaye ngumprofethikazi wawo wajika wase ezibiza ngama-Seventh Day Adventist, futhi manje aselishintshile igama lawo laba yi-The Voice of the Prophecy. Niyabo, amagama amathathu ehlukene enkoloze efanayo. Manje kodwa ayinephutha ngoba ayezama ukusebenzisa lawo masonto angamashumi ayisikhombisa kubo bobabili umJuda nowezizwe. Futhi uthi lapha kungokwabantu bakho, futhi uNkulunkulu akazange aphathelane nomJuda ngaphandle kwasePalestine. Kuthi ngenkathi uMesiya emashumini ayisikhombisa namaviki amabili wanqunywa kungesikho okwakhe ngenxa yethu, wanqunywa. U-Israyeli wahlakazeka futhi akakaze buyeli ezweni labo lendabuko kuze nje kwaba seminyakeni embalwa edlule. Ngakho isikhathi asibalwanga phakathi lapho sibalelwa unyaka webandla. Niyakutshola na? Kwakungebe ngu-1919, nginganikhombisa into eyenzeka ngo-1919, kodwa kungaleyo nkathi lapho leyo ngelosi, umlayezo wengelosi yesithathu shaya kwase kuphuma umaye impela. Kodwa kwakungeziyo lokho, kwakungenkathi impi ima ngendlela exakile. Siyakuthola lokho esahlukweni sesikhombisa lapho sesifika kuso, lapho sifika esahlukweni sesikhombisa. Nonke nike nangizwa ngikushumayela lokho izikhathi eziningi, niyabo, ngenkathi umlayezo wengelosi uthi ubambe imimoya emine yomhlaba. umhlaba size sibeke uphawu amaJuda ayizinceku futhi manje babelokhu belindile waze waphuma wonke unyaka wabezizwe khona-ke lapho engena khona-ke ubeka amaJuda uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zemukele umoya ongcwele nazo izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zibekwe uphawu isambulo sesikhombisa nikufundile ngase ngibone isibalo esikhulu esasesivele sisezulwini uJohane wasibona sazo zonke izizwe izilimi nesizwe futhi bama phambi kukaNkulunkulu bephethe amahlamvu esundu ngezandla zabo bembethe izingubo ezimhlophe behlabelele haleluya amen kazimulo kuhlakanipha utuma igunya amandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen bayamemeza uJohane akakwazanga ukuqonda kaleso sikhathi kodwa wabuka emuva futhi wabona enhlabeni yasasinayo utumo izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zazingoniwanga isifazane amajuda abesifazane amabandla babengatsho inanga zinhlangano iluthele i-Methodist, i-Baptist ne-Presbyterian kodwa babekade bengamajuda kusukela ekuqaleni i-Oxodus futhi babenethempeli labo lapho bekhonza entabeni yasesinayi leyo yizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane lokho kusemva kwalokhu ibandla selivele lisekazimulweni niyabo ngakho umnumzane Smith wayenebutha kwakufanele sizathi uzokusebenzisa kanjani lokho phansi lapha ngo-1919 ukhiphe izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane na kodwa-ke usubuyele kwabakaRasel futhi yabo kodwa-ke usubuyele ngowemfundisweni yabakaRasel ethi uJesu ufika ngo-1914 ngo-1919 wathatha ibandla lakhe futhi manje ungumzimba ofiphele uhamba ujikeleza umhlaba vuka eya ethuneni likagogo nethuna likamkhulu futhi ebavusa bonke labo ababengabakaRasel umpedo akwenza imiqondo ezwini ngeke kuphume kahle chabo mnumzane akukwenzi kodwa uNkulunkulu uneqiniso futhi uNkulunkulu nguye ongalembula futhi elifake phakathi lapho futhi elikhombise ncamashikithi niyabonga ikhole ukuthi uzokwenza angikwazi ngilitshele iqiniso angazi kodwa ngiyakhola ngikhola ukuthi uzokwenza ngakho niyabo uNkulunkulu akazange aphathelane namajuda ngifuna nikugcine engqondweni lokhu inqobo nje uma u-Israyeli ungekathi engazama khona kutshela lo mfowethu ohlezi ngapha ukhuluma ngokuya kwa-Israyeli dedani ku-Israyeli dedani kukho nonke ninabantu nikhuluma ngokuphendula amajuda ngaphambi kokuba kuphele lo mlayezo nizobona ukuthi isho kanje inkosi ngezwi nangomoya u-Israyeli uzobuya aphenduke isizwe sonke ngobusuku obubodwa ibhayibheli lasho njalo kodwa eli alikho ngisho kubo kukhona amambuka ambalwa eliphumile nokunye kanjalo elingenayo nangaphandle komgwamande omkhulu wamajuda ungenayo futhi usindiswe iqiniso lelo ngiyakukhola lokho ngenhliziyo yami yonke kodwa kumbulani inqobo nje uma u-Israyeli engeke esizweni sakubo bangesindiswe manje sebeyabuya futhi bazosindiswa sonke isizwe singcwele ngasukulunye ibhayibheli lasho njalo ngasukulunye uyobuyisela ngokuphelele wonke u-Israyeli abuyele kuNkulunkulu ngo uyoba khona into enamandla kakhulu eshaya u-Israyeli ngolunye lwezi zinsuku iyoze izamazamise isizwe sonke ngisho nomprofethi wamemeza kakhulu wayesethi ngasukulunye sewenze lokhu ngasukulunye bazolibona kuzoba khona into enamandla umbono wami kuzoba ngumprofethi onamandla uzosukuma futhi ame phambi kuka-Israyeli futhi afakazise kubo ukuthi lowo mesiya usaphila lowo mesiya abamenqabayo bona bafunda lelo bhayibheli elincane manje le bhayibheli lika-Israyeli balifunda kusukela ngemuva kuyanga phambili indlela balifunde ngayo futhi niyazi ukuthi ulimi lwamajuda lubhalwa kanjani futhi ngakho lapho belifunda futhi bafunda lelo ulevi petrosi alithumele zansi kubo amabhayibheli ayizigidi bathi uma lo jesu lokho kwakuyilawo majuda elakhushulwa phansi e-irani nasezansi phakathi lapho abangakaze bezwe ngento kuthiwa uMesiya futhi ngekathi sebelungele ukubuya beze ezweni lakubo le ndabuko ngani abafunanga kungena kulawo mabhanoyi babesalokhu belima ngawo amageja amadala nikufundile kwiphephabhuku iluke bangaki abafunda lezo zindatshana kwiluku netshanzi iphephabhuku ngani impela nayifunda niyabo babengenakungena lapho lowo rabo mdala wamaqekelele lapho wayesethi
our prophet said we'd go back to the homeland.
Kumbulani umprofeti wethu wathi siyobuyela ezweni lendabuko ngamaphiko okhozi. Hallelujah.
Nations are breaking. Israel's awakening. the signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own.
Imgcono niphaphame nikuzwile futhi nakuzwa futhi nakuzwa kodwa sekuzoba yisikhathi sokugcina ngolunyelo lezi zinsuku uIsrayeli ubuyele ezweni lakhe lendabuko usuku uNkulunkulu alunqumela uIsrayeli ukuba abe yisizwe lolo wosuku okungazophinde kube khona omunye owezizwe osindiswayo ngizokufakaza lokho ngalamasonto angamashumi esikhombisa uma kuphela ngingathola lezo zinsuku ngiyangale ukuba ngithole amakhalenda asebenza ngezikagezi Neliga Julius Caesar elisebenza ngezigagezi nelama Roma na wonke asekhona amanye ndawo kukhona ukuthize uNkulunkulu yazi ngakho futhi uyakwazi ukukwembula yabo ngiyalazi ikhalenda lika Julius Caesar linezinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu nosuku oluyikodwa onyakeni ngakho honke axovekile kodwa likhona iqiniso ndawo ngibona amabandla amaningi kakhulu izinhlangano eziningi kakhulu abantu abaningi kakhulu lo behamba ngalokhu nomunye uyethi Maria nabanye bekhonza lokhu naloko obunye kuzofanele kube khona iqiniso ndawo kuzofanele kube khona uNkulunkulu ndawo kuzofanele kube khona umlayezo ndawo yibona kuvuka abaprofeti bamanga benza sengathi kungokubona kufihlakeleyo nazo zonke ezinye izinhlobo zezinto ziqhubeka kona ke kuzofanele kube khona wangempela lapho ndawo lokho okumbumbulo okususelwe kuye ngibona abantu bengene enyameni futhi bembe za futhi beqhubeka futhi bephuma futhi bephila zonke izinhlobo zezimpilo kuzofanele kube khona umoya ongcwele wangoqobo lapho ndawo ngibona abantu beziphathisa okwabakholwayo nokunye nokunye futhi bezama ukuba mnene ngiyazi kukhona uNkulunkulu wangokoqobo ndawo kukhona umoya wangokoqobo ndawo ngoba lowo ngumzenzisi omdala owenziwe ngokususelwa kuwo ombumbulo omdala kuzofanele kube khona ukuthize kwangempela indoda abantu ibandla uNkulunkulu kuzofanele kube khona into ethize eqinisileyo ndawo ngoba lezi kwakopishwa kukho nje ikhona into ethize yangempela ndawo Ngasho kuleli bandla mayelana neziphiwo zenu lalelani iziphiwo zenu zigcineni zisebhayibheleni ningathathi izibambiso lapho izibhakabhaka zigcwele zangempela asigcine zangempela sithole sangempela noma singabi nazo nhlobo amen manje ukuvala kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uphathe lana noIsrayeli kuphela lapho esezweni lakhe lendabuko ake sithathe ngenkathi uNkulunkulu uAbrahama washiya izwe lendabuko futhi wehlele eGibhithe kwenzekani na wahamba wasuka entandweni kaNkulunkulu futhi akazange abusiswe waze wabuyela ezweni lendabuko uNkulunkulu akazange aphathelane naye kungekho nowodwa mbono kungekho lutho olunye waze wabuyela ezweni lendabuko Bukani uIsrayeli ngenkathi bethunyelwa ezansi eGibhithe iminyaka engamakhulu amane kungekho nesizathu simangaliso kungekho nesizathu sibonakaliso kungekho neyode into eyenzeka phakathi kwabo akuqoshiwe emlandweni wencwadi amashumi ayisishiyagalolunye lesishiyagalolunye amadala afanayo aya esentweni anikele ngewundlu asho uyethi Maria kumbe noma kwakuyini abuyele emuva ngonyaka elandelayo indlela efanayo abapristi bonke baphikisana urabi sibanibani sizokhetha urabi sibanibani unolwazi nzulu olungcono wazi kuningi ngabasegibhithe into yokuqala niyazi abasegibhithe nabo bonke kwakuyinto efanayo le into efanayo eyenzeka ebandleni sonke sihambe sayoba yi-methodist noma i-baptist noma i-presbyterian futhi sineziqu zase-Hartford sineziqu zase-Whitsin sineziqu zangaphandle kwenye indawo noma u-Bob Jones thina sineziqu zobuciko sine-DD LLD noma enye into ethize kwakheni na isikejala sombhedo kwindlela okwakuyiyo eGibhithe futhi uNkulunkulu akazange aphathelane no-Israyeli aze eze ezweni lakhe lendabuko ngizweni ishoka nje inkosi uNkulunkulu akazi kuphathelane nebandla lakhe lize libuyele ekhaya lendabuko umlayezo wehora buyelani kokokuqala sukani emibonweni yenu ye-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Pentecostal yenu, i-Assemblies, i-Oneness, i-Threeness, ne-Fiveness, noma ngabe kuyini. I-Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, i-Church of Christ. Zonke izinhlangano zompiko uKristu futhi ngiyaqonda lokhu kushaya izwe. onke kuyiphutha konke kukadevela ohe kukhona amadoda amesabayo uNkulunkulu kuwo wonke kukhona abantu abamesabayo uNkulunkulu kuzo zonke lezo zinhlangano kodwa inhlangano kuyo uqobo ayisiye kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu soza ayibusise akagaza kwenze ngibuza noma yimuphi somlando niyoyiza le tape ukuba ningibhalele futhi ningitshele noma nini lapho ibandla lahlala khona uma uNkulunkulu engalibekanga eshelofini futhi akangaphinde aphathelane nalo. Ngitshele lapho ake avusa khona ilutshela futhi uWesley nama-Methodist noma iPentecostal akazange akwenze leyo nhlangano yahlala lapho futhi yadleka futhi ibolile. Unkulunkulu wathatha abantu ngabanye futhi wazama ukukhomba abantu babuyele ezweni lendabuko bese-ke abantu ngabanye baba buthakathaka kakhulu futhi babasa zitabane nohlobo oluthize lweziqu baze bahlela enye inhlangano bayenza umntwana okabili wesihokoku noma yayinjalo kwasekuqaleni kodwa dawudawu impela uJehova unomuntu angabeka izandla zakhe kuye ongeza ukubathambela saba uNkulunkulu inhlangano engamesaba uNkulunkulu ozojikisa abantu babuyele edweleni uKristu Jesu babuyele kwiPentekoste yokuqala nomoya ongcwele wokuqala nezibonakaliso zokuqala nezimanga zokuqala impela unaye ndawo ongeza ukubhidlizwa yinoma yiluphi uhlobo lokuhlushwa abaleke akhansele awe noma yini okunye ozohlala nakho uNkulunkulu akambosisi nezo Israyeli aze afike ekhaya lakhe lendabuko. UNkulunkulu akasoze akubusise wena iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iCatholic noma iPilgrim Holiness, iNazarene, iChurch of Christ noma inhlangano yamaPentecost akasoze akubusise ngaleyo ndlela. Buyelani zani lendabuko ekuqaleni nibuyele sehlakalweni sasePentecoste njengoba kwenzeka ngosuku lwePentecoste ngenkathi yamandla kaNkulunkulu ophilayo eguqula lezo zinkulungwane zabantu futhi avuthisa inhliziyo yabo ngomlilo kaNkulunkulu owakhombisa owangoqobo hhayi izibonakaliso ezilingisiwe hhayi ukufunda ingqondo ukuthi izokwenziwe hhayi ukubhuqa ukuthi ize futhi kungene emsebenzini oyinduvanduva njengoba sinawo eMelika. Ubani ongaba nethende elikhulu kwedlula wonke na noma ubani ongaba nesixuku esikhulu kwedlula zonke na kwenza mahluko muni lokho kuNkulunkulu na uNkulunkulu ufuna abantu abaqotho enhliziyweni hhayi isixuku esikhulu futhi zonke zinenduvanduva lapha iqhubeka ihlaze lingaka pho ukubona ukuthi singayenezelele yini enye inkulungwane yenhlanganweni yethu. Kuyihlazo ufuna sibuyele eqinisweni sibuyele kumoya sibuyele kukhanyeni yokuyikhona khona sibuyele emgwaqeni omkhulu kuKristu sibuyele eqinisweni angake asibusise kanjani ngendlela esihamba ngayo na ngeke akazange yambusise u-Israyeli waze wabuyela ezweni lezethembiso futhi ngenkathi esebuyela ezweni lezethembiso izibonakaliso nezimanga ziqala kwenzeka wathumela umuntu ezansi ngqo phakathi kwabo ogama lingumose. Wedla nani lo Mose sayenze ezenkolo ephucuzekileyo na ngabe wedla neziqu zeziqu zobuciko na ngabe wedla ne-LLD PhD na wedla enamandla kaJehova nanomlayezo buyani kulelizwe niyezweni lendabuko. Buyani obahlakazekileyo niye kwabakini amen. Cishe iminyaka ethi ayibe yizinkulungwane ezimbili amaJuda belingaphandle kwezwe lawo lendabuko ehlakazekele emimoyeni yomini emhlabo ukuthi besingawenza kanjani lo mlayezo ukuba uthathe amaviki manje ukuba besizoya eminingwangeneni singamlandela u-Israyeli siye emuva ngqo futhi sikhombise ngenkathi lihlakazwa ngumbuso wamaRoma ekwenqabeni wawo uMesiya ukuthi waxoshela kanjani ezizweni zonke phansi kwezulu sibuyele kuJakobe u-Israyeli Bible sibuyele ku Genesis amashumi amabili nane namashumi amabili nantano futhi sikhombise emuva lapho kothe wababusisa kanjani labo gogo futhi wabatshela khona impela lapho ukuma kwabo kuyoba khona ngezinsuku zokugcina futhi ngingani ikhombisa khona impela zonke izizwe zakwa Israel zonke izizwana zakwa Israel zimi khona impela ezizweni lapho kwathi zaziyoba khona futhi nakho silapha namhlanje iJuda silaziyo lelo wakusile iJuda langempela iJuda langempela liye lelo le-orthodox elingazwa nanga ngezinto zezwe elingaphumanga lasele joyina amanye amabandla yilelo-ke elibuyela ngaleya liphila ngoshize nangesinkwa emimangweni elingavunyelwe edolobheni elidala badingeka bezakhele idolobha ngapha ezweni elingelamuntu nemishini gani ibheke macala omabili kodwa useqale ukuqhakaza amen futhi amen isikhathi sesiseduze nango uishmayeli noyisaka bemi lapho beqophisana ngezwe namanje kodwa lingelakwa Israyeli uma kwenzeka uye ngale eJerusalema elisha angeke akuvumele uze eJerusalema elidala kufanele uye lapho kuqala futhi udedele wona akuchazele konke ngalo ama-Arabu bese kutshatha ekusa ngale kwelinye icala lawo ngabantwana baka-Ishmayeli kodwa linda kuzofika isikhathi lapho abantwana bakankulunkulu ezolithatha khona kunjalo iJerusalema liyophinde lakhiwe futhi umhlatshelo wemihla ngemihla uyomiswa nempi kuKristu uyawenzela isivumelwano amasonto ayisikhombisa okugcina futhi phakathi nalo uyosephula leso sivumelwano awaphendule wonke angene ebukatolikeni isilengiso siyosabalala phezu kwento yonke kanjalo kodwa-ke kuyoba kuphela qaphelani amasonto kamashumi ayisikhombisa ya asesondele ezinkulunganeni ezimbili zeminyaka engekho asexoshiwe manje abantu babo njengoba kwakunjalo ekuqinisweni kwenhliziyo kafaro wadingeka yenze lukhuni inhliziyo kahitler izigidi zawo zafa bukani lo Eichmann enecala lokubulala amajuda ayizigidi ezisithupha ayizigidi ezisithupha awu imifefumulo yabantu izingane abantwana abadala bonke babulawa u-Eichmann umuntu eyedwa bukani irashiya ukuthi wabaxosha kanjani lapho bawaxoshe ezindaweni zonke ayeyisizwe sidelelekile kodwa ngenxa yothando lwemali yawo abuya futhi kodwa leyo ngcosana ngesibalo ibuyele ePalestine amen bafowethu lapho umbona eqala ukuze ezweni lakhe lendabuko sebenawo ngokwenele phakathi lapho manje ukwenza cishe lezo zinkulungwane eziyikholo namashumi amane nale futhi kwenzekani na azomazi ujosefa wawo ungakhathazeki yebo mnumzane futhi onke ami lapho alindele ukuba kwenzeke futhi lona impela ihora eli izizwe seziwabize njengesizwe ngalo nyaka odlule lapho lokho sekushaya khona sesiseduze kokuphela ibandla labezizwe selihambile ngakho ikakhulukazi noma ngasiphi isikhathi uNkulunkulu angahle athi u-Israyeli ungabantu bami lapho sekuyilokho abezizwe sebephelile bayonyatshela phansi kwasho ujesu kumathewu amashumi amabili nane isinengiso senze incithekalo bayonyatshela phansi izingange zejerusalema kuze kuphele isimiselo sesikhathi sabezizwe lapho lokho sekuphelile kodwa-ke amajuda ayobuya ayongena ejerusalema ukuba phinde amise ethempeli nokukhonza ethempelini sizokuthola konke kule milayezo elandelayo amasonto angamashumi ayisikhombisa inhloso ekasithupha manje ngizokufunda lokho ngaphambi kokuvala ngoba kuzobe sekuthi akube yisikhathi sethu ngaleyo nkathi sokuba siye ekhaya bese-ke siyabuya kulobo busuku ngelisikhombisa nqu kuqala umani kubhala phansi ukuqeda iziphambeko
Daniel, the
9th
chapter, 24th verse.
To finish the transgression, 1.
To make reconciliation for iniquity, 3.
Ukwenza ukubuyisana ngobubi okwesithathu ukungenisa kulunga okunguna phakade okwesine kunamathelisa umbono neziprofeto okwesihlanu ukugcoba okuyingcwele kokuyingcwele okwesithupha futhi yilokho esizokhuluma ngakho kulobu busuku uNkulunkulu ekufeza manje lindani ake ngibuyele kukho futhi ukuze nikuthole okokuqala ukuqeda isiphambeko okwesibili ukukhawula isono okwesithathu ukwenza ukubuyisana ngobubi okwesine ukungenisa kulunga kuphakade okwesihlanu ukunamathelisa umbono neziprofeto okwesithupha ukugcoba ukuyingcwele kokuyingcwele ake ngilifundele khona manje ebhayibhelini ivesi lamashumi amabili nane isikhombisa amasonto anqunyelwe abantu bakho amajuda nomuzi wakho ongcwele nomuzi wakho ongcwele uisrayeli amajuda ijerusalema ukuqeda isiphambeko okokuqala ukukhawula isono okwesibili ukwenza ukubuyisana ngobubi okwesithathu ukungenisa kulunga kuphakade okwesine nokunamathelisa umbono okwesihlanu umbono neziprofeto nokugcoba okuyingcwele kokuyingcwele okwesithupha ilokho impela afikela ukumtshela khona okwakuzokwenziwa bese-ke kuba ukuphela manje kulobo busuku sizothola ukuthi lezo zinto ziyini futhi sibone ukuthi sisondele kangakanani lapho bese kuthi-ke ngesonto elizayo singenise futhi sibeke lezi zinto zesikhathi ncamashi lapho esimi khona ngiyamthanda
returning to their homeland.
U-Israyeli ebuyela ezweni labo lendabuko. U-Israyeli ake ngisho lokhu nje manje sisa ngiqagele akukho eJephini. Ake ngisho lokhu ngalo lona lelo horo u-Israyeli abangalo yisizwe.
The reason I've always believed for my pleasure.
Isizathu sokuthi bengihlala njalo ngikholwa phambi kweklasi lami lapha ukuthi bekukhona ukuthize ukuthi bengizoba nengxenye ngaphambi kokuba ngife yokubuyisela u-Israyeli enkosini. Ngoba lapho lona kanye ihora ngeshadi le-Pan American u-Israyeli amenyezela ngalo ukuthi useyisizwe okokuqala eminyakeni yezinkulungwane ezimbili selokhu bahlakazeka bengesibo abantu kwakungalo lona lelo hora kule impela ihora ukuthi ingelosi yenkosi iyahlangana ngalo nami phezulu ngaleya futhi yangithuma nevangeli yona kanye into efanayo ngoMay eziyisikhombisa
ngo-1946.
Manje khona-ke enye into enginikeza ukuba ngazi ngokubuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise nezinhliziyo zoyise kubantwana umlayezo qaphelani uma lakho esine hhayi esithathu esine enye into ngekathi ubhili indodana yami nami umfowethu uAnn Baxter ngangisendleleni ebheke ePalestine emva kokuba sesibonane namajuda kwamfowethu uAnn Bright futhi ayewubonile umhlangano uLouis Petrus wayethumelela amabhayibheli ngaleya futhi wathi la majuda afika athi uma uzobiza isikhejane sabaholi bakwa-israyeli ngiqonde hhayi labo rabi abasha nayo yonke imikhosi yabo kodwa ubize abaholi abangama-israyeli angempela bahlangane ndawonye futhi silifundile leli testamente elisha futhi siyazi ukuthi lapho umesiya efika uyositshela lezi zinto njengowesifazane samariya siyazi ukuthi umose wathi umesiya wethu uyoba ngumprofethi futhi lapho ungabatshela futhi ubabonise ngombhalo lokho esizongena kukho emlayezweni wakulobu busuku ukuthi babefanele benziwe emnyama nezinhliziyo zabo zinqunywe ukuze ibanga lesikhathi sabezizwe singene ukuba sibe nesikhathi sokubuyisana kwabezizwe lezi nhliziyo zabo zenziwa luguni njengoba kwakunjalo ncamashi nje njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikajosefa nokunye nokunye futhi-ke letha lawo majuda endaweni besebiza lawo majuda kulezo zithameli njengoba wenze nje kulaba bezizwe lapha ngalokho kuphefumulelwa kukwamoya isizathu bathi uma lo Jesu uma engumesiya namazwi akho eqinisile khona-ke akafile futhi uyaphila futhi uma iphila wethembisa kuba kweyakhe inceku izinceku yakhe abafundi bakhe futhi uma singambona enza isibonakaliso somprofethi khona-ke sizokholwa ukuthi ungumesiya into ephelele kanje pho kunjalo impela manje-ke lokho bekuzokwenzani na isizwe besizozalwa ngosuku olulodwa phakathi kwabaholi bonke babezothi siyakwazi lapho lowo rabi esho lokho kuqeda konke isizwe siyozalwa ngosuku olulodwa u-Israyeli uyozalwa ngosuku olulodwa futhi kanti sendleleni yami futhi ngama ekhaya yogibhithe nethikithi yesandleni sami futhi sekuyimizuzu eyishumi nanhlanu noma ingamashumi amabili yesikhathi sokumemeza babe lungiselele kumemeza futhi ngehla kuba ngiyobonisa inqamusa lomuthi osamzimbithi unendlovu encane eyenziwe ngomuthi osamzimbithi ine nezinye lendlovu ngangizokuthumela kumngane wami ongudokotela udokotela Sam Ade ukuba kube okokucindezela amaphepha futhi ngangikubuka futhi into ethize yathi kimi leli akukabisile ihora suke ePalestina ngakho ngacabanga bekuyimi nje lowo ngicabanga lokho futhi ngaqhubeka into ethize yathi leli akusile ihora futhi ngaphuma ngaya emva kwala kuhlala khona izindiza ngaphakamisela ikhanda lami kunkulunkulu kathi nkulunkulu bekunguwe lowo ukhuluma nami na kwathi leli akusile ihora suke ePalestina lesi akusisa isikhathi ngaseke ngithathe ithikithi lami ngalishintsha ngase ngisuka lapho ngakhuphuka ngajabula eRoma ngase ngibuyela eLisbon ePutukezi futhi ukusuka lapho ngabuyela eUnited States ihora lalingakafiki ububi babezizwe abukagcwali kwamanje kusesekupheleni nje kwenkomishi kodwa ngelinye ilanga lokho kuyoba yikho nonkulunkulu uyothumela othize lapho ongumprofethi futhi uyofakazisa kubo ngiyathemba ukuthi unkulunkulu uyomvusa khona lapho noma angaba ngubani ayomvusa ngokushesha ngikhole ukuthi kuzofanele kufike ilokho esikufundisisela lokhu ukuthi sasisandele kakhulu futhi kumbulani ngawo lowo mzuzu amajuda emukela ngawo uKristu ibandla labezizwe selihambile khona-ke abezizwe sebenezinhlupheko ezijululwa phezu kwabo ukuhlupheka futhi bangakwenza kanjani abantu abafundisi abakhulu bafundise futhi bebukaleli ibhayibheli kanje futhi bathi ibandla ledlula ezikhathini zokuhlupheka kube kungekho mbhalo ebhayibhelini okushoyo abanakho nokukodwa indoda yangitshela ezikhathini ezingezinde sedlule yathi o udadewethu Mafiasen wafundisa ukuthi ibandla liyodlula ekuhluphekeni ngoba siyobe sikhanyisa izibane ngaleso sikhathi ngu-israyeli ngaleso sikhathi hhayi abezizwe abezizwe sekuvele bahambile ibandla bafanele kungedlula ekuhluphekeni udrago wakhwifa amanzi emlonyeni wakhe isahluko seshumi lesikhombisa futhi walwa nensali intombeleleyo hayi ibandla lakhe phela selisukela hamba selivele selisesidlweni zakusihla somshado kulezi isikhala sesikhathi lapho isidlo zakusihla somshado esiyobe senzeka khona isonto lokugcina futhi lapho ukuhlupheka osekungena khona lapho isikhonyane nezinhlupheko sekuqubuka phezu kwamabandla izinto ezinjengalokho kodwa-ke kuphelele esehlukweni seshumi nesishiyagalolunye nanti liza nomyeni walo haleluya inkosi yamakhosi nombuso wababusi ingubo icwiliswe egazini ibandla lasezulwini ligibele amahhashi amhlophe liza kanye naye nanto liza ukuba lithathe indawo yalo esikhathini seminyaka eyinkulungwane amen o
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name.
Kwenza kanjani na? Ulenze libe likhulu empilweni yakho. Uphile impilo yangempela abazibathi nanso inceku kaKristu. Ulidumisa kanjalo-ke igama. Ake sibone. Oh, animthandi na. Oh, hey, iculo lethu elincane manje. Emkhombeni kudala ngiyazi kunjalo ngempela. Umntwana wazalelwa ukusendisa abantu ezweneni zabo. UJohane wambone ogwini iwundlu naphakade. Lelo wundlu nalezo zimpawu eziyisikhombisa kuyilo lodwa ezulwini nasemhlabeni lalikwazi kuyithabatha.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be.
Ngiyakuthanda ukudumisa andikuthandi nina na manje asizi enkonzweni ukuzoza intshumayelo nje lokho kuhambisana nayo kodwa size enkonzweni ukuzokhonza sikhonze ngomoya nangeqiniso nilizwile iqiniso lelo yizwe niyabo manje ukukhonza kungukuzizwakalisa kwakho kuye niyabo. Oh, ngiyamthanda lowo muntu osegalile sinikeze indlela encane kulelo yabo mnumzane uyalazi Thedi na ngiyakhohlwa manje ake sibone.
Love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin, and a deep peace placed within. He said, "Come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Listen.
Lokhu.
The woman at the well, he all her sins itself. How five husbands she had at that time.
Now see him.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee. He's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I
Ngiyamthanda nimthandi na yonke inhliziyo yami maninjalo na akamangalisi na Kodwa sibakanda yethu nje manje futhi sicabange ngakho.
Once was love, but now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. Saving me, keeping me.
Oh, ucabange.
I'm bound. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does he do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful it.
Ah, ndi kangi kangi. Ngijabule kakhulu ukuthi ngisindisiwe, ngijabule kakhulu ukuthi ngilindele ukufika kwakhe. Manje izandla zethu ziphakeme uma sikusho ngempela. Ngiyamthanda kona ke nifanele nithandane isizathu uma ningabathandi enibabona ngisho nalapha ningamthanda kanjani eningakaze nimbone na asixhawulane sithi Zenu kuye manje nazo ke Cabangani nje usazise leso sambulo esikhulu asimjandi na akamangelizi na sibonga kanjani ngenkosi yethu Jesu akasishineze bekani nginani njalo kuze kube niyawajabulela amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel na wo asimjandi na kwenza kanjani na umise nje ngokusuka enhliziyweni yakho Jesus, siyabona sisondela entweni ethize uIsaya umprofeti wayekhulumile ngayo uJeremiah wakhuluma ngayo uDanieli wabuke emuva futhi wakubona bakutsho kwabangela inhliziyo yakhe ukuba ishukume futhi wabhekisela ubuso bakhe ngasezulwini wazi lokudla into yangu yabasaka nemilotha wayefuna ukuzwa ukuze exwayise abantu Kosi sibona ngezincwadi futhi incwadi yakho incwadi kaIsaya incwadi kaJeremia incwadi kaJakobe uJohane Luka uMarko uMathewu incwadi yesambulo zonke izincwadi zakho ukuthi siseduze kokuphela futhi sibhekisele ubuso bethu ngasezulwini ngomkhuleko kunxusa kutshela ukuthi siphila kuphi Nkosi Siqala kubona imini intwela futhi inkosi siza kuwe ukholo lwethu lubheka kuwe manje silahla konke okusindayo zonke isono konke ukungakholwa okuncane okungasithandela kalula kangaka siphikelela manje emgomeni wokubizwa kwaphezulu sazi ukuthi isikhathi sethu sinomkhawulo Buzisa lapha bantu phakathi lapha Nkosi bayakuthanda bangabakho baphumile nguwe owenza okwembula sikhulekela ukuthi usiphe lezi zinto njengoba silindela kuwe Sibe intambama enhle yokufundisisa Nkosi, sibe kuqonda, sibuyise futhi kulobu busuku sesihlumelele amandla Nkosi. Ngicobe kule ntambama, oh njengoba ngifundisisa Nkosi, ngalesi sizathu esikazithupha sokuhambela kukaGabriyeli. Uma uGabriyeli ezosihambela futhi anikeze incazelo ekazithupha Nkosi, sifanele sikwazi lokho, sifundisisa ngezincwadi futhi sazi ukuthi sesiseduze. Ngakho siyakhuleka ukuthi uzosembulela khona kulobu busuku. Ngesendelizayo Nkosi, oh Nkulunkulu, beka lezo zinsuku phakathi lapho, angazi ukuthi kanjani, kodwa ungasilethe esikhathini ngo siphe khona Baba, sibuka kuwe. Siyathandana negazi lika Jesu Christu, indodana kaNkulunkulu, lisihlanzile kuso sonke sona. Sibheka kuwe manje, sisize njengoba silindele kuwe Baba, ngoJesu Inkosi yethu.